Asikhothamise tinhloko tethu.
Lord, as we gather here this
Ngosi njengoba sibutsana lapha kulokusa lokuhle kwePhasika. Sibona emahlumela lamancane acinzetela afuna indlela yawo yokuphuma. Tinyosi tindiza tingena futhi tithola sabelo sado. Tinyoni tikhala kwangathi tinhlitiyo tato titochunyiswa injabulo ngoba kuneliphasika. Siyakholwa ukuthi wavusa Jesu kulabafile eminyakeni leminingi leyendlula. Namuhla futhi sigupha lolo suku lwesikhumbuto. Futhi akufike liphasika emkhathini wethu sonke namuhla. Kwangathi thine njengetinceku takhe singalichonza livi lakhe kuthi sasisenhlanganyelweni yakhe ngaleso sikhathi nekuthi manje kuthi sivuka naye futhi sihletinza wonye etinzaweni tasezulwini. Busisa lenkonzo lapha ethabanekeli nasemaveni onke lapho liyakhona ngalolu cingo. Philisa bonke labagulako nalabahlaselekile. Kwangathi kungaba iphasika yabo futhi kube luphumo ekuguleni baye emandleni. Nalabo labafile esonweni nasesiphambekweni kwangathi bangaphila namuhla ngaKristu. Futhi sithokudumisa ngoba sikucela egameni lakhe. Amen. Impela lokhu ngithi kuyinhlanhla lesimangaliso manje ekuseni kubuya lapha eJeffersonville eIndiana naleli bandla lelikhulu. Leli bandla liminyetelene futhi limile nasemaceleni nangaphandle nasetindzaweni tekuphaka nasetindzaweni tonke. Gini ninebantfu lenisetincingweni esiveni sonke kukusa lokuhle lapha. Ngensimbi yesihlanu manje ekuseni umngani wami lomncane lonesifuba lesibovu undizele etulu efastelweni wangivusa. Bekubonakala kwangathi inhlitiyo yakhe lencane beyitochuma athi uvukile. Bengihlala njalo ngicabanga ngalenyoni lencane injengemngani kimi ngoba ngiyayithanda. Njengengwanekwane ngayo ithi inyoni lencane lensundu yambona evabuhlungu esiphambanweni lapho sono sasimbeke khona. Kusobala lenyoni lencane yayingenasono bengadzingeki ukuthi afele lenyoni lencane. Kodwa yandizela esiphambanweni futhi yetama kudoncula letiphikili ngemlomo wayo lomncane uthi yatithola sifuba sayo sesibovu sonke. Futhi nguleyo ndlela lengifuna ngayo sami futhi njengelihawu lekwetama kuvikela lento leyingathi imulo layifela. Ngekuconza ukuthi isikhathi sethu sincane lapha ikakhulukati kulabo bangane labalalele ngalolu cingo. Ngithanda ukuthi ninake kulokusa lokhu sithombe esikhathini lesendlulile lesathetshulwa yikamera ngembono lengaba nawo lapha ethabanekele wekusuka eIndiana ngiye eArizona lapho bengitodibana khona ngesimo sesivivane netingelozi letisikhombisa. Ngingathi ukuthi kwakuthi okwendekani kamuva nangifika lapho. Ngicabanga ukuthi kwakukuphela kwempilo yami, ukuthi kwakungekho namunye lobekangamela lokuchuma. Futhi ngineliqiniso ukuthi nonke niyayathi lendzaba. Kwase kuthi ke engoqeni yasesabino ngalokunye kusa lokunjengaloku nisemkhulekweni. Kwakukatse kunenkemba lebeyibekwe esandleni sami, futhi kwathiwa leli livi nenkemba yelivi. Ngamuva tingelosi tabonakala njengoba kwakuprofetiwe. Futhi ngesikhathi lesifanako sicuku lesikhulu sekukhanya sesuka lapho bengime khona futhi saphakama ngemamayela langemashumi lamathathu emoyeni futhi satungeleta lendingilizi njengemaphiko etingelosi futhi sadweba esibhakabhakeni simo sesivivane esishoshomeni lesifanako sesicuku setingelosi letabonakala. Isayensi yasithebula lezithombe kusukela le eMexico lapho kusuka ngasenyakatho Arizona lapho umoya lo ingcwele wathi bengidobe ngime khona emamayela la ngemashumi lamane enyakatho mpumalanga ye Tucson futhi kwaya emoyeni neliphepha bhuku ilive yayigcwele etithombe indvo lengetulu kwemvelo lele etibhakabhakeni lapho kungeke kube khona kwa samswakama lapho kungeke kube khona mhamuko wa noma yini emamayela la ngemashumi lamathathu kuphakama nemamayela la ngemashumi lamabili nesikhombisa kuvundla futhi kwenyukela ngqo kusukela lapho leto tingolozi lebethi khona manje babuta kute bathokwati isayensi lomunye wabo eTucson bekafuna kwati ukuthi ngabe kukhona yini lokubalekile kodwa angizange ngibatshele nonke nakwati kwashiwo ngaphambili kodwa kwakungesiko kwabo kwakukwenu futhi ngako lapho wakhuluma nami futhi wathi dimbawu letisikhombisa titokwembulwa Leti mfihlakalo leti sikhombisa imfihlakalo leka sikhombisa yeBhayibheli lebeyikade ivalwe ngqi solo kwasekelwa umhlaba didokwembulwa futhi thine noma nje silicembu lelincane lelithithobile uma sicathaniswa nemhlaba wonke sitijabulele letibusiso leti kuva leto timfihlakalo umshado idivorce indalo yenyoka yonke lemibuto lena lehlukene kwembulwe ngalokuphelele kithi hayi ngumuntu kodwa nguNkulunkulu lucobo lwakhe lovule letho timfihlakalo leti sikhombisa dalowo libandla lelalingiko kuthi lalinjani kuKristu ekuqaleni nekuthi lithokwembulwa kanjani elusukwini lokugcina futhi manje loku kusenyuka sinesithombe ngaphandle lapho kulengiswe njengesikhumbuto kodwa ke nginesithombe sibekiwe sikhona lapha uma nicaphela njengoba liphepha bhuku ilife beyinaso kodwa angathi noma tetsamelitami letibonakala kolapha tiketi asibuka yini ngempela lesithombe niyabona niyabona ngendlela lesifanele kuba ngayo niyakhumbula bengishumayela ngesikhathi kufika lo mbono ngesifundo sencwadi yesambulo lapho emajaji lamadzala lapho sibone khona Jesu esambulweni sekuqala ngesikhathi siqala kuvula timpawu letisikhombisa noma noma iminyaka yelibandla njalo ngaphambili nje kwekuvulwa kwetimpawu letisikhombisa Kristu bekeme anetinwele letinjengeboya betimvu timhlophe futhi nganichazela lokho kuthi behluleli bemangisi labadzala nebehluleli bakatsene uma baya ebhentshini kuyofungiswa ligunya labo lelikhulu kunawo onke belinikwa bona bebafaka iwigi lemhlophe njengoba kwakunjalo ethi kwethi inhloko tabo kukhombisa ligunya labo lelikhulu kunawo onke yebo ke uma nitho siguqula lesithombe kanje nisibuke mhlawumbe ningasibona etetsamelini nguKristu bonani emehlo akhe abuka lapha kuphelele nje cwe afake iwigi lemhlophe yebuNkulunkulu lobukhulu kwendlula konke nelijaji lawo onke emazulu nemhlaba Niyabona emehlo akhe impumulo umlomo wakhe na siguquleni nje lesithombe kuloko indlela labasende ngayo ngalendlela indlela lesifanele sibe ngayo futhi niyasibona na ulichaji lelikhulu kunawo onke alikho lelinye ngaphandle kwakhe futhi leyo inkomba lephelele futhi siciniseko sekuthi lo mlayeto uliciniso leli liciniso uqinisile futhi kungamendi umuntu wesithathu kodwa lokunguyena muntu kuphela ana lokumhlophe niyabona niyakubona lo lokumnyama buso bakhe silevu sakhe nemehlo akhe futhi caphelani ubuka kuye kuvela lokukhanya lokukhanya ngesekudla lapho abuka khona futhi esiphambanweni kulapho la abuka khona ngesekudla lapho axolela khona soni ekukhanyeni kwekuvuka kwakhe sisachubeka ngeligama lakhe ngiyafisa manje ekuseni kwangathi nje benginesikhathi lesinengi sekusisebenzisa kulesimanga lesi lesingenako ngisho nalokuncane kungabada sifakazelwe iminyaka lengemashumi lamathathu leyendlulile noma iminyaka lengemashumi lamathathu nesihlanu khona lapha kuleli bandla seloku kusukela endasi emfuleni ngesikhathi loko kukhanya lokufanako kwehlela lapha eJeffersonville nga-1933 futhi kwakhuluma lawo mavi njengaJohane umbhaphathisi wathunyelwa kwendlulela kufika kwekucala kwaKristu umlayeto wakho utokwendlulela kwesibili sisesikhathini sekugcina futhi siyasibona siyamangala ngaletinye tikhathi kuthi kungani kungakasabalali emhlabeni wonke mhlawumbe ngalesinye isikhathi siyoba nelithuba lekuchaza lokho uma uNkulunkulu athanda manje ngifuna nivule emabhayibhelini enu njengoba sihlala njalo sikholwa ukuthi livi lifanele lifike kuqala kwekuthi kufundwe livi ngihlala njalo ngilifunda lelo ngoba li emavi ami lilivi lemuntu litokwehluleka kodwa livi laNkulunkulu lingeke lehluleke manje sito tofunda emibhalweni lengcwele sihloko futhi sifuna niphenye kuqala etindzaweni letintsathu eBhayibhelini lengikhethe kufunda kudo lenye yato isesambulweni sahluko sekuqala nelivesi lelishumi nesikhombisa nelelishumi nesiphohlongo ngulapha la abonakala khona netinwele takhe letimhlophe njengoboya betimvu netinyawo takhe tinjengelithusi futhi ke ngifuna nithole emabhayibhelini enu baseRoma besiphohlongo livesi lelishumi nakunye ngikhethe manje ekuseni tindzawo letintsathu ukuthi funda emibhalweni lengcwele kwentela umlayeto wami namuhla loyo inkosi le ubeke enhlitweni yami ngekuvuka kulabafile bese ke futhi ngifuna ukuthi nivule futhi kumakho welishumi nesithupha livesi lecala nelesibili lapho ngidokhipha khona ingcikithi yenzaba yami manje esambulweni sekuqala livesi lelishumi nesiphohlongo sifunda lamavi livesi lelishumi nesikhombisa nelelishumi nesiphohlongo nangimbona ngawa ngasetinyaweni takhe njengalofile wase ubeka sandla sakhe sangesekudla ethi kwami athi kimi ungesabi ngoba mine ngiwekucala newekugcina Nginguye lophilako futhi bengifile kepha bheka sengilophilako kuze kube phakathi naphakathi Amen futhi ngilethikiya tekufa nesihogo futhi kuba seRoma sahluko sesiphohlongo nelivesi lelishumi nakunye sifunda lokhu
But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells
Kodwa nangabe umoya waloyo lowavusa Jesu kulabafile ahlala kini yena lowavusa Kristu kulabafile uyophilisa nemithimba yenu lefako ngaye umoya wakhe lohlala kini
And now in Mark the 16th
Futhi manje kumakho sahluko selishumi nesithupha sahluko seluvuko sahluko selishumi nesithupha Emavesi lekuqala nelesibili
And when the Sabbath was passed Mary Magdalene
Nasale ndlulile lisabatha Maria Magdalene unina na Maria unina wa Jakobe na Salome bebalethe emakha lamnanzi kuthi bethe bamgcobise Kuthi ekuseni kakhulu ngelusuku lokuqala lweliviki beta ethuneni ekuphumeni kwelilanga manje sihloko sami manje ekuseni ngifuna ukuthatha sihloko kuphuma kwelilanga futhi kwesifundo ngifuna kusebentisa emandla laphilisako Manje niyathi mhlawumbe benisolo niva emsakatweni nebafundisi labehlukene bakhuluma Nemnakethu nevili lodumile manje ekuseni akhuluma ngesifundo sakhe seliphasika ngekuvuka kulabafile Futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngitokuthatha ngendlela lehluke kancane kungesiko kwehluka kodwa kwengeta kakhudlwana nje mhlawumbe ngalenye indlela ngendele nine lemibhalo yonke indlela loyihambako nemibhalo uhlala njalo umemetela Jesu Kristu ungeke ubalekele noma ngayiphi indlela uhlala njalo umemetela
as the world.
Manje njengoba live namuhla enkonzweni yesikhumbuto noma lokungenani e-United States nakulolu hlangothi lomhlaba manje ekuseni emabandleni nasetindzaweni tonke ligubha sikhumbuto sekuncoba lokukhulu kwendlula konke umuntu lake waba nako ngiyacabanga njengemsindzisi uma afa noma njengemntwana ngesikhathi atalwa bekangeke abe lapha ngaphandle kwekuta emhlabeni futhi ngesikhathi afa impela wenda kubuyisana ngesono sethu kodwa noko kube khona labanengi bantwana labancane labatalwako labahle futhi kube khona labanengi umuntu lohluphekile futhi wafela sizathu mbamba kodwa akaze abe khona munye lo wakwati kuthi vusa yena futhi kuze kube ngilolu suku manje kuthi livikile likhulu kwendlula onke emlandweni umgubho lomkhulu kwendlula yonke kuto tonke tikhathi leli phasika kulapho afakazisa khona lebeka kushito umuntu angasho tindvo kodwa noko akusiko impela lokungakholelwa kuko ngaloku ngiko impela kuze kufakazelwe ukuthi kuliciniso futhi njengankulunkulu lo wathi hlolani konke nibambisise lokulungile beyangeke akutshele ukuthi wente into lebeyangeke ayende kwayena lucobo ngako wafakazisa ukuthi kwakungubani lo lowafela sono sethu futhi manje akusilo nje lusuku lwesikhumbuto kuphela lwato tonke letimbali leti letinkulu teliphasika neticoko teliphasika nabologwaja labaphinki nalokunjalo lele sesingene kuko nemgubho longcwele lokulungile kodwa loku akusiyo into sibili ngaleyo ndlela njengoba abantu namuhla betama ukuthi sifanele sigeze inyawo kanye ngeminyaka ngalesine bese kuthi ngalesihlanu sifanele sithathe sidlo senkosi nato tonke timfundiso letehlukene te baphikisana ngokuthi ngabe kufanele kube ngalolu suku lolu yini noma ngalolu suku lolwa noma kumbe kufanele kube lusuku lwesabatha noma lusuku lokuqala lweliviki noma tonke letinfo leti tilisiko nje kuphela yini lenhle letingayenda kini kuthi beningaboleka noma ningaboleki sikhathi sekuzila tinsuku letingemashumi lamane semakholwa uma kungekho kuphila kini na kusikhumbuto nje kuphela lokukuthi akukho lutho lokumelene naso kodwa impela bagcine emasiko abo kodwa bashiya indlo lekunguyona yona lenkulu Sathane akananzaba ukuthi nikholwa kangakanani noma ukuthi nikahle kangakanani emfundisweni yenu uma nigeja lokho kuphila ningeke nikhuphuke na kanjani akunanzaba ukuthi nikholwa kangakanani nilunge kangakanani mangakhe mabandla lenake nasonza kuwo noma lento sonza kuwo akusho nayinye indlo ngaphandle uma nitalwe kabusha ngakho ke uma uNkulunkulu avusa Jesu kulabafile ngabe wamvusela sikhumbuto na futhi ngabe lokusa kwekuvuka kulabafile kuphela kulu lusuku lunye vo eminyakeni noma lusuku loluthithe lesigubha ngalo loku na noma ngabe singulabazuzile ngekuvuka kwakhe na kusho ukuthini kimi na kusho ukuthini kini na manje siyakholwa ngekukholwa ukuthi wavuka kulabafile Kodwa pho lokho kuhlangene ngani nami na? Lokho kwakuseminyakeni letingulungwane letimbili leyendlula. Manje kuthola lesihloko lesi. Njengoba bengitsiniwe umkhono wami unkenketa emijovweni lengayijovwa ngunesi. Ngoba ngiyahamba ngiwelela ngeshaya kwetilwandle manje njengoba nathi etinsukwini letimbalwa futhi ngifanele ngibe nayo lemijovo indvodzana nami. Uthi kunesifo semsheko ikholera, yifiva lentshintsha sikhumba sibe mthubi, nako konke bengikhandleke sibili, ungenta ngigule. Loku kuthi Kesari ufuna ube nale mijovo ngaphambi kokuthi uhambe uyongena kulesinye sive. futhi wathi nikani kesari lokukwa kesari kodwa bese ninika uNkulunkulu lokukwa uNkulunkulu futhi ngisahleti lapho ngicabanga ukuthi ngingakhulumani kule tetameli leti letilenzile manje ekuseni lengibonga kakhulu ngato newesilisa nebesifazane labathobeka kuphila kwabo elayinini laloku lotokusho ngiyakwenda kanjani na yini lengingayithatha ibe sihloko na kwase kuthi ke ngisehleti lapho cishe sengilele umnyango wami wakhala ngaphandle ngaseluhlangothini lolungembili lwendlu kungekho muntu lapho ngaphandle kwami kuphela ngekwati kwami ngalalela angitholanga nje kahle emva kwesikhashana umnyango wasekamelweni lekungcebeleka lapho ngiligucula libe yindlu yami yekudadishela kwakhala futhi ukhona lobekasolo anyakatisa umnyango futhi ngaya emnyango ngavula umnyango futhi lokungimangalisile lebukekako lencane lenetinwele letimthubi lenemehlo lalihlada intombatana ime lapho ibukeka njengembali lencane yeliphasika lehleti lapha lengibukako manje yanginiketa likhadi futhi bekuli kusobala ngiyacabanga uma ngifika ekhaya kutoba khona emakhadi eliphasika nalokunjalo kodwa lokungilona lodwa ngisuka ekhaya lengilitholile futhi yathi mnakethu Branham leli livela kubabe nami beyifuna ukuqiniseka ukuthi nami ukulo neyise lonesifo sekucacamba kwamathambo ahleti esihlalweni semasondo uthumelele likhadi nesikhathi ngilithatha futhi ngambona lo dali lomncane lapho afulathela ahamba asuka emnyango ngalivula lelikhadi futhi ngesimo salelikhadi ngakhipha sihloko sami ngoba kulelikhadi bekungumakho longcwele sahluko selishumi nesithupha livesi lekuqala nelesibili kuphuma kwelilanga lilanga beliphuma ngase-ke ngicabanga ngaloko bese kuba-ke yindzaba yekuphiliswa kwaJesu Kristu ukuthi avuswe kulabafile ngakhipha sihloko sami manje lilanga ekuphumeni kwelilanga yebo-ke kwakukhona sikhathi lapho live belihleti ebumnyameni mbamba belingenasimo futhi lingenalutho futhi lonke lalimbonywe ngemandi futhi belihleti lapho ebumnyameni lesimnyama bhuce sibhakabhaka lesihwacabele nemoya wankulunkulu wehle wenyuka ethi kwalawo mandi futhi wathi akube khona kukhanya uNkulunkulu bekanesizathu sekwenda lokho ngoba phansi ngaphansi kwalawo mandi kwakunetimbewu lebekathi ihlanyele futhi beyifanele ibe naloko kukhanya kwelilanga kuyenda iphile futhi kukhanya kwekuqala kuthi kuke kunikedwe emhlabeni kwaba livi lelikhulunyiwe laNkulunkulu kukhanya kwekuqala lokwake kwashaya emhlabeni kwaba livi lelikhulunyiwe laNkulunkulu wathi akube khona kukhanya futhi kwaba khona kukhanya loko kwagucula bumnyama baba kukhanya kuze kuvete lokudaliwe lokuyinjabulo nekuphila emhlabeni wase-ke umoya wankulunkulu lapho usahambahamba ngeluthando nesihawu ngalolo suku lolukhulu lusuku lwekuqala lwekusa kulokudaliwe ethi kwemhlaba lilanga laphuma lashanyela yonke inzawo imisebe yalo futhi lomisa ngwa emanti lasemhlabeni futhi lenda sibhakabhaka etulu futhi kukwe kuqala kulo lalitholetha injabulo nekuphila emhlabeni ngembewu lelo kwakulihora lelikhulu kodwa kwakungesilo lutho loko kuphuma kwelilanga njengekuphuma kwelilanga ngaloko kusa kweliphasika lesikhathi lesi nelilanga litshekula ethi bhakabhakeni La veta kuphuma kwelilanga lokukhulu kunalokwake kwaba khona ngoba kwafika tindzaba letinkulu kakhulu ngalokuphuma loku kwelilanga kunaloko lela kwenda ngekuphuma kwelilanga ekuqaleni. Lokuphuma loku kwelilanga kwaletha tindzaba tekuthi uvukile uphilisiwe kulabafile njengoba ethembisile. Uvukile kulabafile. Kwekucala lilanga laphuma kuGenesisi, laliletha umlayeto ukuthi kutoba khona kuphila emhlabeni, kuphila lokusathe okufa. Kodwa kulesikhathi lesi, ngesikhathi lilanga liphuma, kwakuneku kuphuma kwelilanga lokukabili, lelinye indvodzana ivuka. Kwakuyi hayi kuphela LILANGA liphuma. Kwakuyi NDVODZANA lebe ivukile kuletha kuphila lokuphakathi kuyo yonke imbewu lethenjisiwe yankulunkulu kuthi ngekwathi ngaphambili bekayibonile ibekwe ethi kwemhlaba. Yayingeke ngisho nempilo yetihlahla iphile emuva lapho ekuqaleni ngaphandle kwekuthi LILANGA liyilethe ekuphileni. Ungeke ngisho namuhla lapho emadodzana ankulunkulu isetikwe emhlaba kuthatha kukhanya kwe-NDVODZANA kuwaletha ekuphileni lokuphakathi. Labakhethiwe bakhe labathi ngaphambili kwekusekelwa komhlaba bekabakhethele kuye ngaphambi kwekusekelwa komhlaba. Futhi ngeliphasika ekuseni ngaleso sikhathi kulowo mhlabathi nzawana thide kwakulele imithimba yethu ngaleso sikhathi ngoba siluthuli lomhlabathi. Futhi ezulwini kwakunencwadi iye kukhumbula netingxenye takhe yayikuye athi kuthi ngenxa yekuthi le ndodzana yankulunkulu ivukile lalitovusela futhi ekuphileni yonke indodzana leyayincunyelwe ngaphambili kulesikhathi lesi lesikhulu. Beyathi kuthi kwakutoba njalo. Futhi kuphuma kwelilanga lokuyingathi imulo lenkulu kangaka pho lokwakukhona kunaloku kwakungiko ekucaleni ngesikhathi lapho kucala kusa. Manje kulokwephulwa lokukhulu kweluphawu lwephasika. Manje namuhla sinesifo sesifuba sengathi luphawu lwephasika. Bantu uthumela umlayeto lomunye kulomunye nekulekelela lesikhwama lesi semali lesikhulu noma sicelo semali sekuthi bodokotela nescience yetekwelapha kuthi basebendele etikwa lokuthide kuvimbela noma kusita esifeni sesifuba sengathi. Ishicilelwa ngeluphawu lesikubita ngeluphawu lwephasika uma sithumela umlayeto kulomunye nalomunye. Kodwa uma semukela umlayeto lolophawu luyephulwa ngoba luphawu lungulokho lokubophele umlayeto ngekhathi. Futhi manje luphawu lwephasika leliciniso kulokuphuma kwelilanga loku lwephulwa nemfihlo yakuphila emva kwekufa yembulwa. Ngaphambi kwaleso sikhathi besingathi umhlaba wawubuthene ebumnyameni wawuhamba udunguta tinsolo temuntu imicabango lengenabufakazi wawusemkhathini wenhlitiyo yemuntu kwendiwa lisiko. Umuntu bekakhonda tithombe bebakhonda lilanga bebakhonda tonke tinhlobo tabuNkulunkulu nato tonke tinhlobo tebantu lebetidisho tona bonke bangena ethuneni futhi bahlala ethuneni. Kodwa luphawu sibili lwase lwephuliwe futhi loyo lowake waphila njengoba siphila wafa njengoba sitokufa wavuswa kulabafile. Kusa lokunje pho akuzange kube khona lokunjengako kuwo wonke umlando wemhlaba. Imfihlo yatiwa kuthi bekangokokubili kuvuka nekuphila. Uthi wathi ngesikhathi aphuma ngalowo kusa ngoba ngiyaphila mine nani niyaphila. Akusiko kuphela kuthi bekayindlalifa yokuvuka kodwa tonke leto imbewu lebeyiphumele esethembisweni lesikhulu sankulunkulu yayingulezuzile kuloko kuvukela ekuphileni ngoba wathi ngoba ngiyaphila mine nani nizawuphila futhi. Loko kwakukuphulwa kweluphawu ngoba wakhushulwa kanjalo wonke loyo lokuKristu uyokhushulwa kanye naye ngaloku kuphuma kwelilanga lokunengathimulo uNkulunkulu bekafakazisile noma waqinisekisa livi lakhe Donge tigayegaye tekungabatha lokwakuhambe kwangena emicondweni yabantu kwasuswa ngoba nangu bekasakhona lowake waphila uyadla uyanatha uthi uhlanganyela neluntu lowathi nginemandla ekubeka phansi kuphila kwami nginemandla ekubuye ngikuvuse futhi futhi manje akusiko kuphela ukuthi wenda lesitatement kodwa wasifakazela ukuthi siliqiniso Oh logo kuyinto lenhle kangaka pho Nginesiqiniseko manje ekuseni ukuthi ngisho nathi lesikukholwako singeke sikhone ukukuconza ukuthi logo kwakuyindwa lenkulu kangakanani Ngoba wavuka kulabafile nathi sasivele sivukile kulabafile ngoba sasikuye Caphelani manje Lapho sigaye gaye sisibekele umhlaba netimbewu tathi ngeke tiphile ngaphandle kwe LILANGA kuthi liphume nesigaye gaye sasikatse sisibekele umhlaba futhi manje INDVODZANA ivukile futhi sonke lesigaye gaye sashabalaliswa ngulokukhanya lapho kusabalala eTiventonge kubantu ukuthi akekho lapha kodwa uvukile statement lesinje pho beka lifakazele livi lakhe beka lifakazele ukuthi lingilo ukuthi liliqiniso ngoba manje beka sancobe kufa sihogo nelithuna dikuthi ntsathu wa devil kufa sihogo nelithuna ngoba sathane ngumqalisi wekufa ungumnikati wesihogo futhi kanjalo nelithuna futhi loyo kwakungidikuthi ntsathu wa sathane abangwa yinto yinye loko kwakukufa kufa uya ethuneni futhi ngekuba soni uya esihogweni yonke yona leyo nto yinye impela dikuthi ntsathu wa sathane lokwakukufa lokwakubambe umuntu ekuthunjweni yonke leminyaka Kodwa manje tikuthi ntsathu weliciniso kaNkulunkulu ngekuba ngulo yedwa lo wabonakaliswa kuKristu lo beka kuphila futhi bekakade ephula etimpawu futhi wancoba sitha futhi wavuka lo yedwa uNkulunkulu lophilako nalocinisile nginguye lo bekafile sengingilophilako kuze kube phakathi naphakathi futhi nginetikhiya tekufa netesihogo uNkulunkulu kumunye endiwe umuntu futhi wakha emkhathini wethu futhi wancoba sonke sitha futhi bekakufakazisile ukuthi dikuthi ntsathu wa sathane wancotshwa nekuthi dikuthi ntsathu waNkulunkulu wendiwa watiwa ngoba uNkulunkulu yedwa kuphela lo bekanemandla ekubuya abuyisele kuphila futhi bengulowo Emmanuel uNkulunkulu bekabonakaliswe enyameni. Akumangalisi wakhona kusho lapho Mateyu sahluko samashumi lamabili nesikhombisa onke emandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe esandleni sami ngiyanithuma ukuthi nibe bofakazi bami eveni lonke. Bekancobe kanye kanye kufa sihogo nelithuna. Akusiko ukuthi wenda lokho kuphela wase uyaphuma wancoba nawo onke emandla emazulwini nasemhlabeni. Konke lokho kwakungubabe konke lokho kwakungumoya longcwele nako konke lokwake kwabakhona kwakukuye onke emandla ezulwini nasemhlabeni aniketwe mine konke lokunye akunamandla bekuncobile manje uthi ke akusiko lokho kuphela Wathumela livi kubafundzi bakhe labakholwako bakhe ningesabi ngoba nginguye lobekafile uthi sengingilophilako uthi kuze kube phakathi naphakathi uthi nginatikhiya tekufa nesihogo sengivele ngikunqobile Ningabe nisesaba ngoba wonke lo wakhethelwa ngaphambili imbewu yaNkuluNkulu leyamiselwa ngaphambili itokuta ekuphileni uma lokho kukhanya kusabalala nemhlaba wonke kwelivangeli lenkathi mulo kuwo wonke umnyaka kuyoveta silimo uNkulunkulu la kumisela kuthi kukwende beka savusiwe kulabafile oh lokho kuyinto lesimanga kanjani ngiyaphila noma ngiphilisiwe leligama lichaza leligama philisiwe leligama lesiGreek lichaza kuthi leyo indvo lendiwe yaphila emva kwekufa njenge ngembewu leshona emhlabathini ifanele ife konke nalokuncane kwaleyo mbewu ifanele ibole konke nalokuncane kwembewu nako konke nalokuncane kwempilo lokwakusembewini kufanele kuvele futhi waphiliswa hayi lokho kuphela futhi ngidothumela kuphila lokufanako naloku lowaphilisa mine emandla langikhipha ethuneni ngidokuthumela etikweni kuniphilisa kuthi lapho ngikhona khona nani nidoba khona kuLuka sahluko semashumi lamabili nakune livesi lemashumi lamane nemfica Wathi bekani ngithumela sethembiso sababekini kodwa hlalani noma linzani edolobheni laseJerusalema nize nembathiswe emandla lavela etulu ukukhombisa ukuthi akusiko kuphela ukuthi wakhipha tonke tinzuzo kuko kodwa wadaba leto tinzuzo ufikela kutohlenga noma kuletha ekuphileni leto imbewu leyamiselwa ngaphambili uNkulunkulu layibonile ngaphambi kwekusekelwa komhlaba futhi wafaka emagama abo encwadzini yekuphila futhi naba basemhlabeni bangenathemba akefikelanga kona kuba sibusiso kuphela kodwa kwabelana sibusiso nayo yonke imbewu lebeyimiselwe ngaphambili manje kube imbewu yayingekho emhlabathini yayingeke iphile Yayifanele ibe semhlabathini iphindze futhi ihlume akunandzaba ukuthi igcinwe esikhathi lesitha kangakanani ebumnyameni iyovela uma INDVODZANA ikhanya etikwayo caphelani manje uthi akutokwabelana nathi akumangalisi livangeli lidindzaba letinhle lona kanye leligama lelithi livangeli lisho tindzaba letinhle dindzaba letinhle ini na Uma umuntu afa ngenxa yethu leto dindzaba letinhle uma Kristu atalwa leto dindzaba letinhle kodwa atikaze tindzaba datingakaze tibe khona tindzaba letinjengaleti tindzaba kuthi lowo lowenda sethembiso usiqinisile sethembiso kuthi ungilophilako kuze kube phakathi naphakathi futhi unethikiya tako kokubili kufa nesihogo esandleni sakhe Songe lesigayekaye sathinzithwa kwakungasekho sigayekaye lebe singaphindze sibonwe ngoba indvodzana yase ivukile ethuneni kwakungekho ukuthi yebo ke itofika noma ingahle ifike yase ivele ifikile livangeli tindzaba letinhle Caphelani wona kanye nomlayeto welivangeli icobo lwawo uwe kufakaza kubantu ukuthi ivukile Hambani litshele bafundzi bami kuthi ngivukile kulabafile futhi ngidohlangana nabo kuqinisa lokhu kubo Oh uNkulunkulu kutoba khona kanjani kulolu suku lokugcina kukhanya futhi emhlabeni wonke Futhi ngitofakazisa kubafundzi bami hambani nibatshele kuthi angikafi futhi angisilo lisiko kodwa nginguKristu lophilako Nitohlangana nabo. Satsani lomlayeto niuyise kubafundzi bami. Kuthi ngivukile kulabafile. Livangeli tindzaba letinhle. Wena uthi ngabe kunjalo na? EmaHebheru sahluko selishumi nakuthathu livese esiphohlongo athi nguye itolo namuhla naphakathi. Sine lesidindla lifa takhe. Sifanele sifakazise ukuthi kuphila kwakhe kukithi manje. Dindla lifa talokuphila lokhu. Kuphila akukaze kube khona kuphila lokwaphilwa njengako beka indvodzana yaNkuluNkulu futhi wafa futhi lokho kwakuvalela ngaphandle Kodwa ngesikhathi avuka futhi kulabafile ekuseni ngeliphasika khona ke thine njengetinceku takhe siyayalwa nguye kuthi siye emhlabeni wonke nekuletha letindzaba letinhle kuwo wonke umuntu kuthi ungulophilako futhi singakwenda kanjani ngelivi lodwa na ngoba kubhaliwe livangeli alifikanga ngelivi kuphela kodwa ngemandla nangesibonakaliso samoya longcwele kufakazisa kuthi uyaphila manje uma kukhona lelinye livangeli njengoba Paula wakhuluma kulelinye lemacembu ngiyabangala kakhulu ukuthi senijikele kulelinye livangeli lelingekho lelinye kodwa livangeli lekutentisa niye enganekwaneni yemahlelo nijika nisuka kuletwa tindzaba letinhle futhi ngoba ngiphila mina nani niyaphila futhi ngiphila kini nale misebenti lengiyentako Johane sahluko selishumi nakune livesi lelishumi nakubili le misebenti lengiyentako mina iyokhomba mina kini umlayeto lonjepho Akumangalisi besine live lelimnyama le science yetenkolo kodwa ngesikhathi sakusihlwa kutawuba nekukhanya futhi kutoba khona kuvuka ngesikhathi sakusihlwa kutoba khona kukhanya ngesikhathi sakusihlwa manje wona impela umsuka walomlayeto lowathunyelwa kuthi uvukile kulabafile sine tindlalifa takhe Sine lesabelana naye kuvuka sithola tinzuzo telifa kuloku ngekufakazisa even kuthi uyaphila ngeke sikwende ngelivi kuphela ngeke sikwende ngelisiko lelidzite lemuntu sibonakalisa kuphela loko impela lesikhomba kuko ngiyesaba namuhla kuthi labanengi kakhulu bethu ababayisi bantu kuKristu sibayisa esontweni emcabangweni longenabufakazi Kodwa sifanele sibayise kuKristu nguye yedwa kuphela nalokungiyena yedwa kuphela lone kuphila loyo lone ndvotsana unekuphila futhi uma kuphila kwemuntu lofile kuvetwa kuwe utophila impilo lefanako nalala iphilile uma ingadi yemuntu beyiluhlobo loludzide futhi wena wathatha ingadi kumuntu munye futhi wayintshintsha ingadi yalo muntu munye yafaka kulomunye ngekwela ucobo uyoba nguleyo ngadi le bengulolo hlobo futhi uma umoya lokuwe ubalwa ngekuthi ufile futhi ugcotshwe ngekuphila lokwakukuKristu kusethi kwakho baseRoma besiphohlongo livesi lelishumi nakunye bathi uma loyo moya lo avusa Kristu kulabafile ahlala kini uyophilisa nemitimba wenu lofako loko kuphila lokufanako lawo mandla lafanako leto tindlalifa letifanako lebekanatho lapha emhlabeni tivela kuNkulunkulu wanihlenga imbewu lebeyathiwa ngaphambili nguNkulunkulu laba magama abo abhalwa encwadini yakuphila yelibundlu ngaphambi kokusekelwa komhlaba naloko kukhanya kwelivangeli kwekuvuka kulabafile kuqiniswa kwelivi sathi kanjani kuthi bekanguKristu na ngoba wakufakazisa lakhuluma ngako ngitho wathi kanjani umlayeto welihora na uNkulunkulu uyangifakazisa lakwethembisa futhi ukhuluma ngako leyo inkomba kuthi sidindlalifa kanye naye ekuvukeni uyakufakazisa lakhulume ngako lo lethembisa kukwenda kuKristu wakufakazisa ekuvukeni kulabafile lo lethembisa kukwenda etinsukini kaMozisi wakufakazisa lethembisa kukwenda etinsukini kaEnoki wakufakazisa kuthi tonke etinsuku tebapostoli wakufakazisa manje kulolu suku uyakufakazisa lakusho ngoba bayingcenye yaleyo mbewu leyayimelelwe encwadini yokuphila leyo lekafikela kuyihlenga ibiyele kuNkulunkulu futhi oh umlayeto lonjepho ekuseni ngeliphasika akavukanga kuphela kodwa tindlalifa takhe tavuka kanye naye Yena tati kuKristu ekubethelani kwakhe tati kuye ekuvukeni kwakhe sidindlalifa takhe Saphilisa emva kokuba sesifile ebumnyameni lelive lebelimnyama lekungakholwa lapho emabandla nemahlelo nalokunjalo kwakusithonsele ngaphandle futhi kukhona indlo letsithele kithi lebitako oh sifuna uNkulunkulu silambele futhi somele uNkulunkulu sajoyina iMethodist iBaptist emaPentecostal emaPresbyterian nani lenye futhi kwakusolo kukhona lokungalungi sasingakakutholi nje noko futhi khona lapho nje sisadunguta ebumnyameni kuvuka lokukhulu kwafika kithi ekubonakalisweni kwelivi laNkulunkulu lelethenjisiwe njengekuthi beka kubonakaliswa kwelivi laNkulunkulu lelethenjisiwe angiyushiya umphefumulo wakhe ezihogweni kanjalo futhi angiyovuma ukuthi lo ngcwele wami abone kubola walibonakalisa lonke livi laNkulunkulu lathenjiswa lona wakufakazisa ngesikhathi avuka ekuseni ngePhasika manje labo labake badunguta ebumnyameni futhi bazulazula lapho kuthi bafanele bageze tinyawo kulolu suku lolu noma kufanele bagcine lusuku lolu thide noma bende imithetho letsite lemisiwe donge leto tingo tandlula ngoba kwakunekuvuka lokuyingathi imulo lokwephula yonke into leyendiwe ngumuntu umuntu lake wayenda wonke umcabango lowendiwe ngumuntu kwakungakaze kube khona kuya kuleso sikhathi umuntu lobekangabeka kuphila kwakhe phansi abuye akuthathe futhi wabephula lobo bufakazi besayensi lebebanabo ngekuvuka futhi Uma basho ukuthi Jesu Kristu akasuye itolo namuhla naphakathi kuthi emandla akhe akafani kuthi livangeli lakhe alifani libe libhayibheli lithi liyafana uNkulunkulu walephula lonke lihlelo sonke sivumo kholo futhi wachubekela embili ngamoya loyingcwele wakhe njengoba ethembisa futhi wakufakazisa kithi kuthi uyaphila singulabazuzile ngekuvuka kwakhe kulabafile Saphilisa emva kokuba sesifile even esonweni nasethiphambekweni usiphilise kanye naye wasivusa naye manje sihleti etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu ulethe umoya wakhe uletha kuphila kwakhe lokufanako futhi emhlabeni uma umoya waNkulunkulu lo wavusa Kristu umtimba logcotshiwe Uma umoya waNkulunkulu wagcoba lo mtimba ngangekuthi ngesikhathi leyo mbewu iwela emhlabathini akazange nje amiyekele aphume lapho cha wamphilisa yena futhi wamvusa loyo moya lofanako ngemisebenti lefanako ngemandla lafanako ngetibonakaliso letifanako ukini uyonivusa nani ngithanda kunifundzela umbhalo lomncane lapha Ngithanda niphenye kulomunye umbhalo lengubhale phansi lapha ungahle unisite kancane utholakala encwadini ya Leviticus sahluko samashumi lamabili nakuthathu livesi lemfica kuya kuleli shumi nakunye lalelisisani emthethweni umthetho webulevi uNkulunkulu akhuluma naMoses lalelani Donge letintho leti timi mfanekiso manje futhi sitawukuma lapha imizuzwana lembalwa futhi singene kulomfanekiso Futhi inkosi yakhuluma naMoses yathi shano kubantwana bakaIsrayeli futhi uthi kubo uma nini nifika eveni lengininika lona Enza weni lapho ikona khona lengininike yona Manje shano kubantwana bakaIsrayeli kuthi uma nifika kulendzawo letside lenginethembise ukuthi ngitonithatha uma nifika lapho kulelivelele manje ukhuluma ngekwemvelo lapha afanekisa kwakamoya uthi nitovuna sivuno sayo senikutholileke lenginitshele kona nitawubese ke niletha sithungo Setithelo tekucala tesivuno senu kumpristi.
And he shall weigh the sheep before the Lord.
Futhi yena utosijikitisa sithungo embi kwenkosi kuze semukelwe ngenxa yenu. Ngakusasa emva kwelisabatha umpristi utosijikitisa. Kwakuthi uma kuba khona noma ngumuphi umsimeto longcwele, wawufanele wenteke ngelusuku lwesabatha. Lokwa kulusuku lwesikhombisa lweliviki lokungumgcibelo Kodwa niqaphele yini kulesi khumbuto lesi ukuthi sijikitiswe ngelusuku lokuqala lweliviki na? Sithungo lebesiba sekuqala sembewu yakho lowayihlanyela. Uma simila futhi sivuthwa, wawusikha lesithungo bese usiyisa kumpristi. Futhi umnike asijikitise embi kwenkosi kube kwemukelwa kwakho kuthi wemukelwe. Ufike nesithungo sakho futhi ufanele asijikitise embi kwenkosi nge hayi ngelisabatha lusuku lwesikhombisa kodwa ngelusuku lokuqala lesilubita ngelisondo li SONTFO. Kusobala lelo ligama lesiRoma lebe balibita ngelusuku lwelilanga laNkulunkulu welilanga. Kodwa kushintsha kanjani pho? Akusesilo LILANGA manje. LISONTFO lusuku lwendvodzana. Kuthi lolo hlavu lwakolo lowe kuqala waNkulunkulu kuvuka kulabafile. Ufanele ajikitiswe etikwelibandla kuthi siyimbewu yakhe. Naleyo yokuqala yembewu yaleto lebetilele yajikitiswa ngelusuku lokuqala lweliviki. Ngelisonto wavuka waphakamisa isandla athi salani kahle futhi wenyukela etulu bantu bakhona. Qaphelani kwakuluhlavu lokuqala lwakholo waNkulunkulu lolwaluvuswe kulabafile luhlavu lokuqala lwakholo waNkulunkulu ngemandla laphilisako aNkulunkulu. uNkulunkulu bekaphilise kuphila kwakhe wamvusa kulabafile futhi bekatithelo tekucala talabo lebebalele ithelo tekucala bekanguleso sithungo. Kungakho bebafanele bajikitise leso sithungo ngoba sasisekucala kuvuthwa. Futhi sasijikitiswa njengesikhumbuto sekubonga uNkulunkulu. Bakholwa ukuthi bonke labanye bayofika kwakusibonakaliso. Futhi namuhla ngoba waba indvodzana yekucala yaNkulunkulu ukuthi efike ekuvuthweni lokugcwele ukuthi abe nguNkulunkulu wasishulwa emhlabeni futhi uyajikitiswa etikwebantu. Oh, sifundo lesihle kakhulu kangaka pho. Ngemandla laphilisako lowe kucala naloku bekakadze afanekisiwe futhi tikhathi letinengi njengoba sitobona kamuva ukuthi wafanekiswa. Kodwa empeleni lolu kwakusithelo sekucala salabo lebebalele. Wajikitiswa etikwembewu leyethenjisiwe lebe inesethembiso sekuphila. Wajikitiswa ngelusuku lwePentecost lapho kwaqhamuka khona umsindo ezulwini njengekuzulisa kwangathi kuhusha kwemoya lonemandla. Futhi wajikitiswa etikwebantu bantu bePentecostal lebebaletulu ePentecost balindzele sibusiso ukuthi sifike nekuthi siphinde sijikitiswe. Siyaqonza ngelusuku lwakugcina ngekusho kwaLuka sahluko selishumi nesikhombisa livesi lemashumi lamathathu ngelusuku lwendvodzana futhi ngelusuku lapho i-NDVODZANA yemuntu yembulwa noma iphinze ijikitiswa etikwebantu. Manje ngubani indvodzana yemuntu na? Ekuqaleni bekakhona livi. Livi beka uNkulunkulu. Livi beka uNkulunkulu. Futhi livi waba inyama futhi wakha emkhathini wethu. Futhi uma konke lokufundisa lesinako nekuqinisa kwelivi laNkulunkulu, ngelivi laNkulunkulu, ngetibonakaliso, ngetimanga, siyabona namuhla kuthi encwadini yaLuka lapha kuthi njengoba sisanza kuqaphuna kuyo noma lo Luka sahluko selishumi nesikhombisa nelivesi lemashumi lamathathu namalakhi wesine nale mibhalo lehlukene lesiyejwayele kuthi lelo livi futhi liyazuliswa etikwebantu kuthi emasiko lafile emuntu lifile nendvodzana yaNkulunkulu iyaphila futhi nempaphatiso wamoya longcwele ukhona impela emkhathini wethu futhi usinika kuphila. Njengoba Kristu kwaba wekucala kuthi avuke kubo bonke baprofeti nalokunjalo. Naloku nje kufanekiswe etindzaweni letinengi bekatithelo tekucala talabo lebebalele. Kumlobokati kufika kwaKristu kuphuma kwelibandla ukuthi ofanele kube khona sithungo lesijikitiswako futhi etinsukwini tekugcina. Oh hey, kujikitiswa kwesithungo. Kwakuyini sithungo na? Lesekucala lesivuthwako, lesekucala lebesifakazisa ukuthi kwakungukholo, lesasifakazisa ukuthi kwakusithungo. Hallelujah! Nginaliqiniso ukuthi niyabona ukuthi ngikhuluma ngani. Sajikitiswa etikwebantu. Futhi kwekucala kuyofika kweminyaka wemlobokati, kwekuvuka aphume ebuhlelweni lobumnyama. Kutoba ngumlayeto kuthi kuvuthwa lokugcwele kwelivi sekubuye kwabuya futhi ngemandla alo lagcwele futhi ngilokujikitiswa etikwebantu ngetibonakaliso letifanako netimanga latenda emuva lapho ngoba ngiyaphila nani niyaphila akhuluma nemfati wakhe ngoba ngiyaphila nani niyaphila Loko kwakukuvuka lokuhle kanjani pho futhi loku kukuvuka lokuhle kanjani kuphiliswa kulabafile kwendiwa uphile kuKristu Jesu ngemandla aNkulunkulu laphilisako wazuliswa kubo lelivi lebekangilo labuye lazuliswa kubo ngelusuku lwePentecost livi libonakalisiwe manje futhi njengoba ngisho lidojikitiswa futhi elusukwini lokugcina Manje sibonelo nje wena uthi yebo ke manje awume kancane mina kethu Branham ngiyalathi libandla leli yebo ke ngiyalathi nami niyabona na kodwa manje sibonelo nje kube ke besitobuyela emuva ethukusoni kulenzambama lena manje futhi ngilona naloyo wethu ane bekatho hamba ngemoto lenkulu ikhadi lakhe lenshashana Futhi donke letihlalo tentiwe ngesikhumba senyamatane lensikati sikhumba lesithambe kutendlula tonke sithambile futhi kulula kuhlala ngekhathi nemabhodi aphansi ayindvangu lethi ayifane nesikhumba lesimfukumfuku lisondvo lekujikitisa limbonywe ngetinhlavu tenikeli futhi sithiwe gcwagcwa ngedayimane yonke indzawo Nenjini yahlolwa ngekwebukhenika kuthi kube injini lefanele sibili nemasondo bekayi onke anema bearing acojiswe onke nemathayi onke anesivikela kupantsha futhi anesivikela kuchuma futhi yahlolwa yonke ngekwesayensi datikathe setifuqwe tasuswa elayinini lekuthi ihlanganisa totimbili futhi totimbili tigcwaliswe nswi ngagasolina Lawo ngemandla ekuhambisa gasolina ngoba kuwo kune octane. Kodwa manje uma sewutoti dumisa naloku nje toti mbili tibukeka tifana nje. Kodwa ikhona inye yato lengenanhlase yemlilo lengenamandla ekubasela. Yebo ke wena uthi emandla akulo gasolina mina kethu Branham. Kodwa angikhathali ukuthi mane ngikangakanani emandla la kulo gasolina ngaphandle kube khona inhlase yemlilo lapho kubonakalisa lawo mandla ngaphandle uma kunemandla lapho kuqinisa ukuthi lowo ngugasolina kungavela nje kube ngemandi kuze akunandzaba ukuthi bosiyazi betenkolo basho lokunengikangakanani kuthi ulihlele kahle kanjani libandla lakho kuthi unemfundo lenengi kangakanani ifana kakhulu kangakanani nelibhayibheli kuze kuthi leso sithungo lesijikitiswako kuze kufike moya loyingcwele ethi kwalowo muntu kuphilisa lelo livi gasolina umele livi liliqiniso kodwa ngaphandle kwemoya lingeke linyakade sichizelele kakhulu kuthi ihambise imshini futhi sangasho lutho ngemandla ekuhambisa idzinga emandla aNkulunkulu lanemandla ekuhambisa emandla aJesu Kristu ekuvuka kulabafile ebandleni kubonakalisa nekufeza ukuthi lona ngugasolina ungahle ube sesigoteleni sagasolina ungahle futhi ube solo ungemandi niyabona Kodwa ubufakazi kuphela bawo ukuthi faka lokuphila lokhu kuwo futhi kutofakazisa ukuthi ngugasolina yini noma akusiwo Futhi uma utama kufaka umoya longcwele ehlelweni kufana ngamashine ukuthi wetama ungathola ukubhubhutela utawukona injini yakho ngekuyigcwalisa icarbon kodwa oh ngiyajabula kakhulu ukuthi kukhona emandla lati ngulungwane letilishumi e-octane livi laNkulunkulu nemoya longcwele kulilayida nekuvusa emandla aNkulunkulu angene empilweni yendvodza noma empilweni yewesifazane noma ekhathi ebandleni loko kwashovela leyo khadi lakhe endasi nemgwaco ngaleya ngaphansi kwemandla lahambisako amoya longcwele labuya futhi azuliswa etikwe bantu ngelusuku lwePentecost amenda abe ngulonguye itolo namuhla naphakathi kwaba khona sithungo sekucala lesikhuphuka sivela kubo bonke baprofeti lokwakuyindvodzana yaNkulunkulu inkosi yabo bonke baprofeti bekusolo kunemabandla emabandla balobokati balobokati emabandla balobokati balobokati kodwa kukhona munye lofanele afike Hallelujah! Kuta fika umlobokati mbamba. Kufanele kufike munye longenato tinsimbi letakumshina kuphela. Kodwa emandla ekuhambisa awo. Enda lelo bandla liphile. Lihambe ngemandla ekuvuka kwakhe. Size sifike kuleyo ndzawo. Size sithole leyo ndzawo. Kusita ngani kupholisha emahabu na? Kusitani kuyinika umsebenzi wekuyenda ngcono noma wekupolisha imishini uma emandla ekuhambisa angekho kuyo na akunandzaba kutsi tinsimbi letakumshina tifakazisa kangakanani kutsi tilungile kufanele kube khona emandla ekuhambisa kuyenda isebenze ngulogo la kufakazisa haleluya ngulogo liphasika lelakufakazisa Bekanga silo livi kuphela kodwa bekanguNkulunkulu ucobo lwakhe emandla ekuhambisa evini lokho kwenda umtimba waJesu Kristu lobanzako loqinile nalofile ethuneni unyakade ungene ekuphileni uphindze uvuke futhi futhi ugicite litshe nginguye lobekafile afe ngange ukuthi lilanga laze lathi beka safile inyanga yathi beka safile inkanyeti tathi beka safile yonke imvelo yathi beka safile namanje umhlaba wonke ufanele ubone ukuthi seuyaphila futhi bekanga sitho tinsimbi letakha umshina kuphela livi laNkuluNkulu bekangulone mandla ekuhambisa kulifakazela futhi njengoba yena angumyeni Umlobokati ufanele avele ngoba lingcenye yakhe. Futhi lingaba kuphela kubonakaliswa kwekugcwaliswa tonke tambulo noma ngubaphi labanye lokukhulunywe ngaso ngemlobokati. Lingabonakaliswa kuphela. Uma lenda lokujite lokwehlukile kulokuvela kumyeni akusuye umlobokati. Ngoba uyinyama yenyama yakhe, lithambo lelithambo lakhe, kuphila kwekuphila kwakhe, emandla emandla akhe, lowesifazane unguye. Njengoba indvodza nemfati bamunye, nemfati athathwe elihlangothini lwayo, lowesifazane uthethe umoya, umoya wobufazane kuye. Inyama eluhlangothini lwakhe, wenda kokubili, tinsimbi letakha umshina, nemandla ekuhambisa umfati. Umoya walo wesilisa nenyama yakhe futhi kuhlanganiswa ndzawonye futhi kwenda tinsimbi letakha umshina nemandla ekuhambisa kwaze kwathi libandla noma abantu wonke lamabhanisi eliphasika nemigubho nemabandla lamakhulu nebukhathikati kuyohluleka futhi kwandlule lize lelo bandla ngiko kokubili emandla ekuhambisa netinsimbi letakha umshina nemoya waNkulunkulu Lokho kwamnyakatisa kuthi ende letindlo latenda nangabe washaya kuma silinda lalishumi nesithupha uyokwenda njalo nemlobokati amen ngoba wathi kuJohane sahluko selishumi nakune livesi lelishumi nakubili loyo lokholwa ngimi nemisebenzi lengiyenda komine naye utoyenda ngiyomniketa kushaja emandleni ekuhambisa ami etinsimbini letakha umshina takhe livele lingeke likhone kumelana nato futhi ngobuya ngimvuse futhi elusukwini lokugcina loyo ngumlayeto weliphasika emandla ekuhambisa netinsimbi letakha umshina kanye kanye Tinsimbi letakumshina ngaphandle kwemandla ekuhambisa akusidi ngalokunjalo nemandla ekuhambisa ngaphandle kwetinsimbi letakumshina ningahlabalaza nimemete futhi nigcumeni yetulu naphansi konke lenikufunako futhi niphike lelivi ngeke kusite ngalutho nihamba nikrenka nje emapistini ngithole inhlase yemlilo lapho kubasela kodwa kungekho gasolina kubasela ngawo kuyosebenza kuphela lapho tihlangana ndzawonye amen ngako lelinye liyohlala lithule nalelinye litokwenyuka nguleyo ndo kuphela lekhona kulo noko angahle omabili abukeke afana omabili atisho ukuthi angemabandla omabili atisho ukuthi angumlobokade kodwa linye linetinsimbi letakumshina nemandla ekuhambisa lenda kufezeke kwaloko lathi kuliciniso lingeke nje lisuke lihambe akunandzaba ukuthi tinsimbi letakumshina ilunge kanjani kuze kufike emandla ekuhambisa uma kufika emandla ekuhambisa lo mlilo wendelwe ukuthi uchumane naleyo octane yemandla agasolina futhi uma loko kuchuma kubanga kusha naloko kusha kuhambisa yonke into lenyakathako konke kuhamba ngoba nguye itolo namuhla naphakathi loko kuvuka kulabafile lawo ngemandla aNkulunkulu sibili insimbi letakumshina nemandla ekuhambisa caphelani ngumoya lophilisako yinhlase yemlilo lebaselako akusiye gesi lobaselako yinhlase yemlilo lebasela gesi niyabona na ningeke nenda lutho ngaphandle kwami kodwa nani nami ningenda tindvo tonke njengoba alivi lingubabe aphila babe wathuma mine nami ke ngiyanithuma njengoba babe angibaselile futhi wangifuchela kuyo yonke into ngenda kuphela lokho lokuthokotisa uNkulunkulu manje njengoba angithumile mina kanjalo nami ngiyanithuma netinsimbi letakumshina letifanako futhi kuthatha emandla ekuhambisa lafanako ukwenda kusebende ngale tibonakaliso leti kuyobalandzela labatisho ukuthi banetinsimbi letakumshina emandla ekuhambisa ayothatha indzawo yawo Paula wathi leli vangeli alidanga kithi ngelivi kuphela ngakasolina kuphela kodwa nangenhlase yemlilo futhi kulenda lihambe nako lapho khona leta kithi ngaleyo ndlela umoya lofanako lowamvusa lowaphilisa likholwa leliciniso liye ekuphileni lokuphakathi manje khumbulani ungashiwo nje manje bukani njengoba siphuma esikhatsini sethu caphelani Lo moya lofanako manje kuba seRoma besiphohlongo livesi lecala manje ake sikufunde nje lokho futhi kuba seRoma besiphohlongo livesi lecala futhi sitobona ukuthi lokho kuthini kulungile futhi akusiko kuba seRoma ngiconze besiphohlongo livesi lelishumi nakunye ngiyaxolisa kuba seRoma besiphohlongo livesi lelishumi nakunye kepha uma nayo inkinga nako kuhamba kwakhe Kodwa uma umoya waloyo uNkulunkulu umoya lo ingcwele lo avusa Jesu kulabafile ahlala kini manje nako lapho khona nangabe umoya wemiyeni ahlala kumlobokadi ngesikhathi uNkulunkulu enda umiyeni wakhe wekucala wenda umiyeni wekucala futhi bengoko kubili wesilisa newesifazane emoyeni wambumba ngeluthuli lomhlabathi kumenta aphatheke futhi caphelani ngesikhathi enda Eva kuAdam akathathanga lesinye sigadla selubumba wathatha esigadleni lesifanako selubumba livi lelifanako ngoba Adam beka livi lelikhulunyiwe niyabona na wathatha kuye waseke sekathathe ibeka nemoya webulisa nebufazane Wase ususa umoya wobufazane kuAdam wawufaka kuEva ngako kuseyingcenye yemoya waAdam yinyama yaAdam ngako ke kwakungumoya waAdam emandla ekuhambisa laphilisa tinsimbi letakha umshina emtimbeni wakhe ngako umlobokati naye ufanele abe inyama yenyama yakhe nelithambo lelithambo lakhe manje ke lenyama lefako itoba kanjani inyama yenyama yakhe na sitofika kuko emzuzwini niyabona kwendiwa kanjani na kanjani na kuyini lokuguculwa lokhu lokukhulu na caphelani manje uma umoya waloyo uNkulunkulu lo wavusa Jesu kulabafile ahlala kini loyo lo wavusa Kristu kulabafile uyophilisa futhi nemitimba yenu lefako ngaye moya wakhe lohlala kini. Oh he loyo longulomiselwe ngaphambili kusobala njengembewu ilele emhlabathini loyo lobeka nekuphila kubo labanengi babo bebafile bebatimbewu lebetibolile nje emandi netindlo tatishisa kodwa niyathi kwakukhona imbewu lebeyilele lapho ilungele kuphila uNkulunkulu bekathi ukuthi yayilele lapho manje labo labamiselwa ngaphambili ngibo kuqala labatophiliswa ngumoya longcwele ngoba moya longcwele utela kutofuna bawo lucobo manje lokhu kujulile manje futhi qinisekani kukubamba kahle lokhu manje njengoba lilanga lathunyelwa emhlabeni wonke hayi ukuthi lilethe emadwala lokwakungumhlabathi wawo kuthi aphile kwakungesiko kuphilisa wonke umhlabathi kodwa kwakukuletha ingcenye yemhlabathi lowawuvalele umbonye kuphila akusibo bonke bantu labayokwemukela Kristu oh cha kodwa labo uNkulunkulu labancumela ngaphambili ekuphileni kwakhelwe indlu wambonywa ngalomunye wemhlaba nguloyo latela kutomphilisa bangulabo loyo manje lo mhlabathi uyolala lapho elangeni bese uthi oh lelilanga lelidzala lishisa kakhulu lelo dvala lithi lelilanga lelidzala lishisa kakhulu kodwa leyo mbewu lencane yathi nguloko lengikufunako futhi iqala kuchuma iphile liphilise leyo ngcenye yemhlabathi ngoba lilanga alithunyelwanga kuphilisa lidwala akusiko kuphilisa umhlabathi kodwa kuphilisa kuphila kwembewu manje umoya longcwele uyafika manje kusobala awuthunyelwanga kungani bangeke bantu bonke bawemukele na awuthunyelwanga kubo lomunye umfo wangitshela angikholwa angikhathali ukuthi bekungathini uma bekungavusa labafile noma yini futhi uphilise labagulako futhi ufakazele noma ngayiphi indlela ngisaloku ngingawukholwa ngathi impela ungeke ungilongakholwa awusho lutho kuwe awuthunyelelwanga ngisho wena uthunyelelwe labo labayokholwa umlayeto uconziswe ekholweni kulabo lababhubhako ubuwula kodwa kulabo labakuKristu nalaba ingcenye yaleyo mbewu ukuphila inzatshana yami lengakalungiswa kahle mayelana nemlimi afaka licanza ngaphansi noma licanza lelukhozi ngaphansi kwesikhukhukade niyabona na lolo khozi loluncane lwalu ngekwelucobo lwalubukeka luyincaba sidalwa lesincane ngesikhathi lomlimi asendile leyondvo layenda kufaka lelicanza lwelukhozi ngaphansi kwalesikhukhukade lesi lesidzala futhi sachobosela lintshwele lelibukeka lingaketayeleki futhi laliyincaba umfolo omncane lwalungabukeki lufana nawo imbiko talo lwalungafani njengawo onke lamanye futhi lwavele nje lwaluyincaba umfolo omncane futhi onke lalamanye emantshwele alwathi njengemfolo oyincaba nesikhukhukati sahamba-hamba lapho lwalungakuthanzi ngisho lokudla lesasiludlisa kona lwalungakuthanzi nje loko kuchwanza esibuyeni lona lwalungakaphathelani nalutho naloko ngakho lo mangala ukuthi kungani lona lube yincaba ngalapho empeleni niyabona na futhi aluzange lunambithe noma yini le ludla nje lokwenele kulugcina luphila ngoba lwalungakuthanzi kunambitheka kwako niyabona ngoba lwalungesilo lintshwele lenkukhu kwasekuqaleni nje niyabona na futhi sikhukhukathi sasikhukhuta futhi niyathi insuku temimangaliso selwendlulile ayikho indlo lenjalo joyina libandla akuzange nje kushaye khona kulo mfolo omncane ngako lwalanzela ludungeleta sikhukhukathi kwaze kwathi ngalenye ilanga make walo lukhozi loludzala belwathi ukuthi lwalukathe lufukamele emacanza langaka futhi kwakunalinye lelalilahlekile lwalwathi ukuthi lolo khozi lwalunzawana thide ngako lucala kuphuma luludingela futhi lashaya indingilizi esicongweni senzaba nasendase etigodzini nangetulu nzawo tonke lapho lwalungahle lube khona ngale sikhathi lesi lona sekusikhathi salo sekuthi lutalwe sekusikhathi sekuthi luchoboselwe lwathi mhlawumbe kungeneli wabayi labutha licanza lami mhlawumbe lingce angadi kukhona lokubutha licanza lami. Kodwa ngiyati lelo canza lisemcondweni wami nginendvodzana ndzawana tside kufanele ngiyidingele wende njalo naNkulunkulu ungulolokhozi lolukhulu emicabangweni yakhe bekathi kuthi uyoba nelibandla bekathi kuthi uyoba nebantu kungenandzaba kuthi yini le ayibasingethe kungenandzaba kuthi bachoboselwa ngaphansi kwani uyadingela udingela bakhe lucobo kuthi ngalelinye lilanga indzaba yachubeka lolukhozi loludzala lwandizela etikwalesibuya lwalufuna yonke indzawo futhi lwayithola. Oh, kwaloko kuvuka kuconza kuthi impela lwalungesilo lintshwele lenkukhu empeleni lwalulukhozi futhi lwalufundiswa njalo ukuthi lubuke phansi lufune silokatane noma lokuthithe ehokweni kodwa lweva kumemeta lokukhulu lokwathi buka etulu ngalapha futhi lwabheka etikwalo futhi kwakukhona sidalwa lebesinetimbiko letingemafidi lalishumi nakune lesinemandla kwendlula tonke etinkukhu lebethi sesibuyene futhi lwathi luyindvodzana yalo lwathi make ngingafika kanjani kuwe na lwathi gcuma nje cala kubhakutisa timbiko takho ngoba ulukhozi. Niyabona lwalwathi kuthi lwalunendvodzana ndzawana tside akunandzaba kuthi yayikhuliswa kuphi lunendvodzana ndzawana tside. NaNkulunkulu uyati, haleluya, unalela miselwa ngaphambili, libandla lelakhethelwa ngaphambili. Bekathi kuthi unamathotsana nemathotsakati, nemlobokati lolinzile endzawana tside. Uma umoya longcwele uqala kundizela ngetulu kwalo, leso sithungo losijikitiswako, oh he, unguye itolo namuhla naphakathi. Akusiyo indzaba leyinsumansumane, kodwa yindwa lekhona. Akunandzaba kuthi bangakhi labetama kulutshela lukhozi lwalungathi kuthi kwakuyini lukhozi noko lwalulukhozi lwalungakuchonzi lwaze lwabona indlo leyenda kuthi lubone leyalubonisa lona njalo futhi uma sibona hayi lihlelo hayi PhD hayi LLD hayi makhelwane lolungile kodwa indvodzana yaNkulunkulu lebunjwe ngemfanekiso kaNkulunkulu inemandla kuhambisa kaNkulunkulu kuphendvula sicelo salolu suku kuthi unguye itolo namuhla naphakathi akukho sikhukhukati lesito kubamba lutingela make walo lulukhozi kwasekuqaleni luyachonza lolukhozi sibili luyakuchonza kubita kwelivi laNkulunkulu ngani na lulukhozi lukhozi elukhozini livi ngaphambi kwesisekelo livi evini lelivi lelamiselwa ngaphambili evini lelibhalelwe lihora uyayiconza indzawo yakho luyayidingela loku ke lomtimba wasemhlabeni uyaphiliswa futhi ulethwe kuphilisa kwamoya waNkulunkulu ekuthobeleni livi laNkulunkulu ngekushesha nesikhathi selufuna kwathi kuthi lungafika kanjani lapho lube naye make walo lwalukatse lufundziswe kuthi lungeke lukwente lokho ungeke ube ngetulu kwekugcuma kwakho uyinkukhu niyabona na kodwa lolukhozi lwathi lokho akunjalo yebo ke awubukele tinkukhu akunandzaba kuthi letinkukhu thiyini wena ulukhozi qala nje kwelula letho timpiko bese uthi kutejwayeta kancane uqale kusuka uyetulu livi evini lemisebenti lengiyendako mine nani nitoyenda futhi loyo lokholwa ngimi lemisebenti lengiyendako mine naye utawuyenda futhi niyabona na ngoba ngiyaphila mine uyaphila naye futhi uma lo moya lo wamvusa kulabafile ahlala kini uphilisa umtimba wenu lofako niyabona na wendani wona na Manje lalelani kuze nathi. Nale liphasika leli, ngifuna lisho lokukhulu kini kunaloko lelake lakwenda noma nguliphi liphasika lelake lakwenda. Niyabona na? Ngifuna nilibone. Siyathi kuthi limendeleni, kodwa ngifuna nilibone. Hayi kuthi niyolibona. Linendele indlo lefanako. Niyabona na? Lendani na? Liphilisa umtimba lofako. Lo mtimba lofako lesiphila kuwo, liyawuphilisa ngalamanye amagama, luletha ekuphileni. Manje wena lo wake wahamba nesigazo lesikhulukati emlonyeni wakho, nako konke, noma sikhehle seligwayi. Nani nine besifazane, lenake naba netinwele letimfishane, nipendile, futhi naqhubeka, futhi nigqoka tikhindi netindlo letinjalo. Kwaba kanye nje, indlo letsite yamemetha kakhulu, futhi buka phansi lapha. Uthi kwakulivi ngiyabona laphilisa wakho wena wathi angisatifuni tikhindi angisabufuni tshwala angisakufuni kucambe manga angisakufuni kweba angisakufuni loku loko ngiyabona na lo moya lo amvusa kulabafile lohlala kimi uyoletha nemitimba yenu lefako futhi luthuli lomhlabathi kuthi uthobe ngiyabona na buyini na Uthobele ini na? Kristu, ngubani Kristu, livi. Hayi le science yetenkolo, kodwa livi. Bese ke uyasho kuthi letinto lethu. Oh, ngicabanga kuthi kulungile kuthi besifazane bagcoke emabhluku. Libe kanzi livi litside cha. Niyabona likuphilisela kuloko. Niyabona na, udonsela kulo. Niyabona nguwe ngaleso sikhathi. Kuba uba ingcenye yelivi. Laletha umtimba wakho hayi yeboke wena uthi yeboke manje ake ngikutshele lenyinto umfundisi wami anginandzaba ukuthi umfundisi wakho uthi teni kukuthi livi lithini uma ufuna kuba inkukhu chubeka naye kodwa uma umfundisi akhuluma lokwehlukile kule livi leli khona ke akasuye umondli wetinkozi ungumondli wetikhukhukati niyabona hayi wetinkozi niyabona na Lukhozi ludla kudla kwelukhozi. Niyabona na, liyaphilisa. LeBhayibheli lathi kuliphutha kwenda lokho. Nemuntu naloku njalo nako konke lanikwendako kuliphutha. Uthi tinsuku temimangaliso lwendlula. LeBhayibheli lathi unguye itolo namhla naphakathi. Uma bathi lokho kukufunda umcabango ngengcondo futhi kuluhlobo loluthide lokufunda umcondo. Lokuhlola lokufihlakele nayo yonke lemibono netindvo ngumbhetho niyabona bathi ngukhu abathi kuthi kudla kwelukhozi yini kodwa mnakethu uma uva lokho kumemetha lokukhulu ikhona indvo lekuwe ulukhozi kwekucala nje ngani na unguleyo mbewu kuthi kuvuka kwe NDVODZANA sekusile nesithungo lesijikitiswako ethi kwemhlaba kukwenda uqonze kuthi ulukhozi futhi awusilo lintshwele lenkukhu lelihlelo ngiyakubona na ha uma umoya lo wamvusa kulabafile livi emandla ekuhambisa elivi ahlala kini uphilisa nemitimba wenu lofako Manje sinyama yenyama yakhe nelithambo lakhe kanjani na ngoba ngekushesha kwathi sisetoni letifako silungele kufa lemitimba waphilisa lo mtimba yini ukuphilisa na kuletha ekuphileni lo moya lo wake wathanda kunatha wehle wenyuka uphinga natotonke leti uphilisiwe Ngani lendvo yafa futhi senivukile kulabafile uphilisa umtimba wenu lofako Ngakho ke imitimba yenu ulithembeli lemandla ekuhambisa ngoba ngani na kusukela ekuqaleni niyingcenye yetinsimbi letakhumshina oh nako kuvuka kwenu naloke libandla ekuvukeni kanye naye lemitimba njengamanje iyaphiliswa niyabona Nivile niyakholwa kuniguqule nesuka ehlelweni naye evini niyabona na emandla ekuhambisa uma efika ethi kwemandi ithovele nje ibhubhutele insuku temimangaliso lwendlulile papapa oh ngiyalikholwa libhayibheli papapa kodwa akukho papapa niyabona na kodwa uma ashaya le octane lenemandla la inkulungwane vum isuka ihambe niyabona kanjani eh emandla ekuhambisa ashaya lokho kodwa ashaya inkukhu akuna kusita ngalutho kodwa uma sekashaya lukhozi luyaphuma amen emandla ekuhambisa naletinsimbi letakhumshina niyabona ukuthi ngisho ukuthi nina lokho kukuthi uma alukhozi lwangempela manje utoconza ake nginiqondisele umbhalo lomncane lapha ngicabanga ukuthi sijubekile elucingweni kodwa sisekhona lapha Johane longcwele wesihlanu livesi lemashumi lamabili nakune Jesu wathi loyo lova livilami akholwa ngulongithumile unekuphila lokuphakathi manje bukani ngehla ngesitaladi bese nje ngiyakuthatha lokho impela kuthi liyini ngaphandle kokuconza kwakamoya ngingalendi lisho lutho lolunye kodwa nje ngisho lokho lelikushoko niyabona ligama lelingilo impela lapho ngesigreki kule kucala kuthi loyo loconza livilami manje kufakazisa ukuthi lokho kungiko ngehlela lapha futhi nangu lodzakiwe etha ngesitaladi futhi agacene nalomuye umfati wemuntu ngemkhono futhi ethuka futhi aliphatha ngelide ligama laNkulunkulu nako konke lokunye kanjalo awusho umvile ukuthi uthi ten lo yamshumayele na umvile ya ngikuvile lokho akusho kona ukuthi unekuphila lokuphakade niyabona na niyabona na loyo loconza livilami loyo lolukhozi manje mina ngathi uBranham ngifuna lomunye umbhalo ngetulu kwaloyo kulungile timvu tam tyaliva liphimbo lami umfokati dingeke tamlandzela njengaselutsabeni lomshado nedivorce ngalelinye ilanga ngesikhathi umoya longcwele ungitshelile lokho ngiyefika ngiyakusho ngayo nje indlela la ngitshele ngayo lomunye dzathe longumfundisi kwangiphendvula ngemavi lahlabako athi nje kungithethisa kancane wathi ngibona kwangathi uthatha indzawo yaNkulunkulu ngathi cha memu wathi yebo ke ubatshele ukuthi sono sabo sithethelelwe wathi kuphi na wathi nguNkulunkulu kuphela lonemandla niyabona lomunye umfarisi niyabona na ngathi uyabona kude wathi kuthi Jesu watshela Petru nebapostoli emva kokuba sekane benesambulo sekuthi bekangubani wamtshela wena uKristu indvodzana yaNkulunkulu wathi ubusisiwe niyabona ndvotsana ya Jonas inyama nengati akukakwembuleli lokho kodwa babe wami lo sezulwini ukwembulile eti kwaleli dvala ngiyawulakha libandla lami emasango esihogo angeke alehlule futhi ngikunika tikhiya noma yini lokubopha emhlabeni ngito ukubopha ezulwini lokho lokukhulula emhlabeni leso nguleso sambulo sebuNkulunkulu selivi lendiwe inyama Nangabe beliyinyama ngalolo suku ngendvotsana umyeni liyinyama nanamuhla ngemlobokadi niyabona na noma ngabe dabani tono lenithithethelelako kubo tithethelelwe noma ngabe ngubani lenimbambela tono kubo tibanjiwe manje libandla lasekatholika lathatha lokho bese likuyisa kuba priesti balo kodwa lokho kukwenyama Kaphelani kwakuwakamoya livi lelembuliwe lelakwenda nguleso sizathu abatshela ukuthi bahambe baphaphatise egameni leyise indvodzana moya longcwele bekathi ukuthi bebamathi ukuthi bekangubani ngikhuluma nemshumayeli lomncane ngalelinye lilanga wathi kimi wathi manje mina kethu Branham ngiphumile ngajoyina ngawelela ebandleni lelithithethite libandla lePentecostal lapho iPentecostal manje seyiqale ukuthatha singwa lesilicebelengwane leliyindingilizi niyathi nivile ngaloko ngiyacabanga lesingwa ikosha uNkulunkulu wenyeti niyathi futhi onke asemukela futhi ayasithatha lendoda yathi libandla layo laya kuyo wathi lengikubusisako kubusisiwe manje lokho akusiko yini lokushiwa ngumpriesti unemandla ekusiguqula sibiyele sibe ngumtimba kaKristu na niyabona lokusithupha kwakunye kuyafana nehalf yedazini yalo lokunye kuyafana nje wase uthi ngifuna ukubuta indlo letside Begetama kubalekela leyo ndzaba yempaphathiso egameni la Jesu ngoba lena kwakungiyona ndvotsa leyathi kwa kwakungumphiki uKristu lowenda lokho. Yathi ucabanga ukuthi kudingeke mbamba yini ukuthi umuntu ufanele abhaphathiswe egameni la Jesu Kristu na? Ngathi yebo mnumzane. Wathi emva kube sekabhaphathiswe egameni leyise indotsana nemoya longcwele na? Ngathi yebo mnumzane, akakabhaphathiswa nhlobo. Nabona na? Akakabhaphathiswa nhlobo, akukho gama leso sicu. Ngathi akukathathwa njengendlo lekhona. Ngathi kungani a? Kungani Petro a? Yathi yebo ke, manje ake ngikutshele lokuthide. Yathi manje etentweni delishumi livesi lemashumi lamane nemfica. Yathi kwathi Petro asakhuluma lamavilawa, umoya longcwele wehlela ethi kwabo. Kodwa ngathi kwaguquka khona lapho wase uthi ukhona yini longala nemandi kuthi laba bangaphaphathiswa na? Yathi yebo ke, bewukhuluma laphaya esikhashaneni lesendlulile ngetento telishumi nemfica lapho Pawula atsabula khona elugwini lwangasendla e-Efesu wathola labo bafunzi. Yase ithi ngani? Yathi bebangakabhaphathiswa egameni leyise indotsana nemoya longcwele. Ngathi cha, bebabhaphathiselwe kuko kuphenduka kungesiko kuthethelelwa kwedono. Kuko kuphenduka ngoba Jesu bekasengakentiwa ukuthi atiwe. Umhlatshelo wawungakabulawa. Yathi yebo ke, kungani bathinga ukuthi babuye babhaphathiswe na? Ngathi lo muntu lobekanetikhiya washo lokhu. Ngako akwateke kini kuthi alikho futhi lelinye ligama ngaphansi kwelizulu lelinikiwe ebantwini lenimelwe kusinziswa ngalo. Insinziso kuphela ingena ngeligama la Jesu Kristu. Noma yini lenikwenda ngelivi noma ngesendo, kwendeni konke egameni la Jesu Kristu. Alikho futhi lelinye ligama, akukho bandla, akukho tigaba tekubusa, akukho ticu, noma yini lenye. Noko uyimbali yaseSharon, umduze wesigodzi, inkanyeti yekusa, Alpha, Omega, uqala nekugcina, Jehova Jireh, Rafa, Manase, konke lokhu. Ungitotonge letinto leti, kodwa noko akukho nsinziso kunoma ngusiphi saleto ticu. Jehova, akukho nsinziso. Mbali yaseSharon nalo angiyo, akukho nsinziso. Uyise indotsana noma umoya longcwele, akukho nsinziso. Kuphela ligama la Jesu Kristu. Lase lisho ke libhayibheli kuthi kuphenduka nekuthethelelwa kwesono kufanele kufundziswe egameni lakhe, kuqalwe eJerusalema futhi kuye emikhawulweni yemhlaba. Yathi ucabanga ukuthi ukhona umehluko lokwendako na? Ngathi mnumzane, ukhona lengifuna ukukubuta kona. Yona nami nemkami sasihlede etafuleni, yavele nje yeta ngalapha yangibona ngahamba. Ngathi sobabili siba seArizona sihlala lapha. Nami futhi siyalathi likhansela lethu neliwadi lethu nawo konke nemeya yethu umphathi wahulumende yonke into. Yathi yebo. Ngathi manje kube ngikutshelile mnakethu ukuthi hamba uye ngalapha usayinele lidina lethu egameni lemphathi wahulumende wesifunda saseArizona. Bewungahamba ulisayine kanjalo na? Ucabanga ukuthi bebangalemukela edeskini na? Ngani? Yathi ngicabanga ukuthi ngeke. Yathi wakusho lani Jesu lokho na? Ngathi ngiko lokhu, uyabona? Ngani na? Uma ngikutshele ukuthi hamba usayinele leli dina egameni lemphathi wahulumende wesifunda saseArizona, nathi sidakamithi taseArizona futhi simathi ukuthi umphathi wahulumende ukuthi ngubani. Ngani? Bewutokwathi ukuthi ulisayine egameni la Sam Goddard, uyabona? Ngathi ngoba ungumphathi wahulumende, asikho sidzingo sekuthi ngikubude. Uyathi ukuthi ngubani umphathi wahulumende? Futhi ngesikhathi athi uyise indotsana nemoya longcwele, bekathi ukuthi bebatobhaphathisa kanjani, bebamathi ukuthi bekangubani. Dimvu tami tiyaliva liphimbo lami. Niyabona na? Niyabona na? Yathi, oh, ngiyabona. Kodwa manje into lelandzelako, utokholwa na? Niyabona na? Loyo lovalivi lami futhi akholwe ngilongithumile unekuphila lokuphakathe. Futhi uma lokuphila lokuphakathe lokusha kuhlala kuwe, kuyinto leseyingasebenda. Uma senemukele lo moya longcwele manje, loko labakwenda ePentecost bebathi insimbi letakha umshini, manje emandla ekuhambisa kwakufanele afike. Bebakholiwe. Niyathi bangani bethu labangamaBaptist lalungile, usitshela ukuthi ngesikhathi sikholwa sisuke sesinawo. Kodwa bebangenawo noko bebakholiwe. Lendoda elishumi nemfica bebakholiwe kodwa babengenawo. Nabe mukela yini moya longcwele kusukela nakholwa na? Niyabona na? Bebanethi insimbi letakha umshina, tikahle ngoba abapostoli beba noma ngiconze ukuthi Apollos beyafundisa kubo futhi afakazisa ngeBhayibheli. Tinsimbi letakha umshina ukuthi Jesu bekanguKristu, kodwa bebangakabi nawo emandla ekuhambisa. Niyabona na? Nguloko ke kulungile. Simbi letakha umshina kungashiwo ke ukuthi sesinaso sibambiso kulinza. Manje uma nithola emandla ekuhambisa, niphiliswe ekufeni naya ekungafini. Enda wonke umtimba ufike uthobele livi. Ayonenda nithi phatse ngalokwehlukile, nibukeke nehlukile, niphile ngalokwehlukile. Ayonenda nehluke nje. Manje bukani, niphilisiwe. Nine lenake naba ngulabafile, ngesono nangethiphambeko, nangebumnyama uniphilisile. Ngani na? Umoya wakhe lo wavusa Jesu ekuseni ngeliphasika kulabafile futhi uma ahlala emithimbeni yenu lefako manje bukani uyaphilisa futhi uletha ekuphileni wenda ukuthi uthobele livi manje ungatisho kanjani ukuthi unalo umoya kepha utiphonse le uphume evini na uphilisa ngalenye into ngoba utophilisa imithimba yenu lefako iye evini impela uyokwenda Ningeke nigijime ngaphandle kwawo niyovele nje nicaphatele uma ningakukholwa konke kwawo uma ninengcenye yagasolina nengcenye yemandi aninokuyanzawo niyabona na nifanele niuthathe ube likhulu lemapercent gasolina uma ningakwendi anilumeki futhi aninamandla niyabona na kodwa ngikholwa lokho kodwa angikholwa lokho pa aninokuyanzawo Kodwa uma nithatha kugcwala awulayide kuloko lonke livi liliqiniso ngakho ke caphelani manje njengoba sesivala caphelani lokhu caphelani kufana nje nalencane nalencane imbewu lelele emhlabathini manje sekungashiwo ke senivukile kulabafile nivuswa kulabafile uma nemukela moya longcwele ngekhathi kini nivuswa ngaso leso sikhathi Umtimba wenu sekungashiwo ke ukuthi sewuvukile. Bukani imbewu lencane yihlanyele emhlabathini. Ifanele inatha emthonjeni wakhe, emanti lathululeka phansi. Futhi uma inatha ifuca iye edulu ngakuye, isolo iya ngekufana kakhulu nokufana nembewu leyangena emhlabathini. Niyabona na? Libandla lita ngaleyo ndlela ngekulungisisa kungcweliswa umpaphatiso wamoya longcwele manje lisekuchakazene niyabona na umoya waNkulunkulu ufika ngaloko nemoya welive ufike ngempiki uKristu indlela lefanako futhi manje uchakaza enhlanganweni lenkulu yemabandla niyabona yonke lento nemuntu ngamunye ufika ngaleyo ndlela yonke into isebenza ngalokufanako esikhalini saNkulunkulu lesifanako Ngoba unguye itolo namuhla naphakathi. Caphelani endleleni yenu nikhula niya ekugcwaleni kwekuvuka kulabafile niholwa ngumoya. Njengelilanga LILANGA lidonsa leso sithombo lesincane lesinatha emthonjeni waNkulunkulu nje kugcina. Niyabona singanatha kuphela enveni yinye. Ake uthele ioyili phansi etikwa leyo mbewu lencane ngalesinye sikhathi. Uyayibulala. Kunjalo chela emanti lamile emanti lamadzala langakalungi onakele atho yenda ibhabhadlele ekutheni khule ngeke itshele sithelo kunjalo na kodwa chela emanti emvula lathambile lamahle amen ungekho titsako temithi lendiwe ngumuntu kuwo wavumele nje avele emazulwini etulu bese ubukela leso sithombo lesincane Akukho mandi layo khulisa leso njengalawo mandi emvula. Fa ichlorine sibulala magciwane netindwe kuso njengoba nitama kunathisa thine ngaso futhi indwe eqala niyathi sibulala lesithombo. Nguleyo ke indzaba namuhla. Betama kubanika emandi lavela emthonjeni welihlelo futhi abhabhadlelisa kukhula. Niyabona na kodwa ake umyekele abe ne kuvela lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona kungikhanyisa ndzawodonge emini nasebusuku Jesu ukukhanya kwelive khona ke sewukutholile ngaleso sikhathi sitohambe kukhanyeni lokho kukhanya lokuhle kuvela lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona Nje kungikhanyisa nzawotonge susani kimi lemithombo le ndiwe ngumuntu awukho lomunye umthombo lengwatiko lutho ngaphandle kwengathi ya Jesu ngulo yokuphela umthombo lengifuna kuwathi live alihlale kimi inkosi linisele ngamoya wakho caphelani manje uma loyo moya lowavusa Jesu ethuneni ahlala kini sekungashiwo ukuthi unako kuphila uholwa ngumoya kuphilisa live kuwe ulikholwa Indlo lencane isolo ifuca iya etulu nayisakhula. Caphelani, ePentecost imitimba yabo yaphiliswa yaba sekuphileni lokusha. Bukani sicuku semagwala lamancane. Ngabe nginihlalisa sikhathi lesidze kakhulu na? Bukani, ngiyafuthumala nje. Ngulowo ngidiva ngikahle. Oh he. Caphelani, bebaligwala. Caphelani, kodwa bebanetinsimbi letakumshina, niyabona na? Kodwa bonke bebahleti emuva, ekhathi lapho bathi, "Oh ngiyabesaba, oh ngiyesaba kuphuma, ngifune lokhu kwami, ngoba oh bonke lawo babishopi labakhulukati netindvo ngaphandle lapho, oh ngiyesaba kuya. Labo bapriest netindvo, ngiyesaba kufuna lokho lokhu kwami, ngiyesaba ukuthi ngidothi bengimkholwa." Oh kodwa ngeke nje ngikwente lokho niyabona kodwa kwathi khona lapho kufika emandla ekuhambisa yebo futhi endani na awagcwalisanga umoya wabo kuphela ngekhathi kodwa aphilisa tinsimbi letakumshina tabo imitimba yabo yaphiliswa bebangasesiwo emagwala baphuma babhekana nabo emehlweni bantu yebo mnumzane Lina madvodza seJudea nani nine lena khile eJerusalem. Kanzi ngaphambi kokuthi kufike emandla ekuhambisa bebathi insimbi letakumshina nje. Niyabona na? Lina madvodza lena khile eJerusalem. Akwateke lokhu kini. Nibeke indlebe emavini ami. Laba abakatsakwa njenge kucabanga kwenu. Ngingulomunye wabo, lokhu nguloko. Ngitoni khombisa ukuthi kuyini ngumbhalo. Lokhu nguloko. Futhi bengihlala njalo ngithi uma lokhu kungesiko lokho angigcine lokhu kuze kufike lokho cha lokhu kungulokho lokukhulunywa ngemprofeti Joel futhi kuyokwenteka ukuthi etinsuku into egcina kusho uNkulunkulu ngiyothulula umoya wami ethi kwayo yonke inyama niyabona emandla ekuhambisa angena etinsimbini letakumshina bebangasesaba inhlobo labanye benu bandlu lenesabako ukuthi lomnye wesifazane utonihleka Uma ninetinwelele tinze noma niyekela ukuthi ipenda buso labanye benu madodza lo esaba ukuthi inhlangano yakho ito kuphosa ngaphandle uma ubhabhatisa libandla lakho ngempapatiso wemphalo udzinga ukuthi ivalela egamelweni lelisetulu kuze kufike emandla ekuhambisa kunjalo abaguqula abaphilisa abenda behluka baba bantu labaguqukile kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke Abaphilisa besuka ekuphileni lokudzala kwekuba ligwala baya ekutheni babe njengengwenyama yesive sakaJuda ngekwela uchobo babhekana nekufela lukholo babethelo etiphambanweni babethelo ababhekiswa phansi bashiswa baphonswa emgodzini wamabhubesi akusekho magwala ngabo kufa kwakungena kunqoba ethi kwabo nhlobo Emandla ekuhambisa bese ka 17 simbini letha kumshina yebo mnumzane aphilisa umtimba wabo lofako manje lalelani nayi lenyindvo lebufakazi abaphilisa kakhulu ngakuthi baze niyathi kutsini baphakanyiselwa ethindzaweni tasezulwini nemitimba yabo lefako waphiliswa ngakuthi lulwimi lwabo lwaguquka kuphela aphilisa lulwimi lwabo Ngoloko iBhayibheli lelakusho uthi imitimba yabo lefako iphiliswa lulwimi lwabo lwaphiliswa imicabango yabo yaphiliswa imimoya yabo yaphiliswa kuphila kwabo kwaphiliswa baphiliswa ngako konke betama ukukhuluma futhi abavange basakhona ukukhuluma noma ngatiphi tilwimi tebantu bebaphiliswe kakhulu etulu ebukhoneni baNkulunkulu bathe bakhuluma ngelulwimi lolusha lulwimi lwasezulwini Emandla lanje epho ekuphilisa uma umoya lo avusa Jesu kulabafile ahlala kini oh haleluya uyaphilisa umtimba wenu lofako uyonenda nende tindo leningakaze nadenda phambilini bese bagcwele emandla ekuphilisa ke niyabona na umtimba wenu awusazithobela isono nine tifiso tenu uthi phumani lapha nine nithi vala umlomo wakho o sinalenkulu kwendlula onke vala umlomo wakho eh ulukhozi nake nabona ukuthi ulukhozi lo ludzala luhamba lukhululeke kanjani na alukhoqomi njengelince yabona kutotonke letifile nayo yonke ingcuba lelele emhlabathini cha mnumzane luhamba ngekuthi qhenya vala umlomo wakho oh nali lidina lelihle ngalapha akusilo lami niyabona tifiso tami sesikucukile kudla lokuthanda inhlitiyo yami kwehlukile ngoba umuntu akayuphila even ngengcuba yodwa kodwa ngalo lonke livi eliphuma emlonyeni waNkulunkulu lukhozi sibili loluphilisiwe luphila ngaloko amen oh futhi wavusa Kristu ethuneni uhlele kini uphilise umtimba wenu lofako ebukhoneni bakhe wena uyawuconza awusesiwo umtingeli wanoma yini edliwako ulukhozi awuthi funti ndoda elive uyindvotsana nendvotsakati yankulunkulu nititika ngelidzili emthonjeni livele lingathi lutho ngawo niyawunatha umuntu uyathi live alathi lutho ngawo nidla imana lefihlakele live lelingakaze lathi ngisho lutho ngayo ngoba ulukhozi niyaphiliswa lapho ningafinyelela khona kuyo ningeke nifinyelele kuyo phansi lapha nifanele nifinyelele etulu lapha nifanele niphiliswe niphakanyiselwe lapho kuze uphilise bendani na bakhuluma ngalolunye lulwimi libhayibheli lathi bakwenda bakhuluma ngalolonke lulwimi lolungaphansi kwelizulu asenikucabange nje lokho leyo mitimba lemidzala lefako losekhathi lapho uthi yebo ke angathi manje noma ngingakukholwa yini lokhu noma cha kwaba kanye nje baphiliswa kakhulu kangange ukuthi sibinzi sengwenyama yesive sakaJuda sehlela ngekhathi kubo etikwa leso sithungo lesijikitiswako oh lolo khozi lufikela kutobita balo luchobo futhi abatithandzanga thimbilo tabo kwaze kwaba sekufeni amen futhi batoba banengi labatonikela ngengati yekuphila kwabo ngenxa yaleli vangeli lamoya longcwele nazamcolo walo lobovu nendvotsana itofanele yembule futhi ekhathi kumlobokati ngelusuku lokugcina emandla laphilisako atofanele afike abaphilise baphume kulamahlelo lafile netivumo kholo baye evinde liphilako laNkuluNkulu lophilako oh cha wabaphilisela empilweni lensha usendela indlo lefanako manje caphelani ke baphiliswa kakhulu kulawo mandla laphilisako manje ngilalelisisani manje ngitama kunibonisa emandla laphilisako bekangekho emphefumulweni wabo kuphela kodwa bekasenza weni yonke kubo akungeni wona emandla ekuhambisa kuphela kuphilisa kodwa aphilisa tinsimbi letakhumshina niyabona ukuthi ngisho kuthini na baphiliswa kakhulu ngangekuthi tilwimi tabo taqala ukukhuluma ngalolunye lulwimi baphiliswa kakhulu ngemandla ekuvuka kwaKristu bathe babeka tandla tabo baphiliswa kakhulu ngemandla laphilisako kwaze kwathi ngesikhathi babeka tandla tabo etikwa labagulako basinza uphilise umtimba wenu lofako baphiliswa ngekubeka sandla sabo nalo moya waphilisa inhlanganyelo yabo ndzawonye nganye naNkulunkulu bathe baphiliswa futhi kakhulu ebukhoneni baNkulunkulu kwathe kwathi ngesikhathi umuntu afa nemphefumulo wabo uphume wahamba wambida wabuye waphila futhi amen luthumo manje ngidiva nginelukholo kunjalo baphiliswa kwakungesiko ukuvuka kwakhe lokukwakhe kuphela kodwa kwaloyo lothandzako ulembewu leyamiselwa ngaphambili leyo lelele lapho uyaphilisa uphilisa umtimba lofako babeka tandla etikwa labagulako basinza bakhuleka emoyeni babona umbono babitha labafile babuye baphila kunjalo waphilisa umtimba wabo lofako uma ungena kuwe uma kuba njalo manje ningathi kunjalo kodwa uma kuba njalo leti bonakaliso leti silandzela lokho niyabona uphilisa umthimba wenu lofako utoni philisa manje icaphelani uphilisa ebukhoneni baNkuluNkulu ngani na kwakungumoya waNkuluNkulu lowavusa Jesu ethuneni futhi umoya wankulunkulu ngibanika ukuphila lokuphakathi livela egameni lesigreke uma ulibuka zowe loku kuhambisa ngawe bese kuphilisa wabo ngisho nemcondo wabo manje bukani ningasho kanjani ukuthi lo moya uhlala kini na Naloku nje nende konke lebenicabanga ukuthi bekulungile nabo bufakazi benu bekuthi ninawo yini noma cha Uma umoya lo wakuKristu ukini uyaniphilisa nani evini ngoba ulivi futhi uma kona kuphambene kuniphilisela khashane nelivi lapho ke akusiwe umoya waKristu Khathali ukuthi nenteni kude lokho kukuhambise kukufake evini timvutami tiyaliva liphimbo lami futhi tiyophila ngawo onke emavi ngangikhuluma ngalowo ngalele linye lilanga make wami luqobo sowahamba manje futhi beka ngwesifazane loyincaba futhi beka niyathi cishe beka lindiya ingcenye futhi beka incaba kodwa ekhathi lapho beka ngumuntu lo bekangaphuphi Kodwa angicabangi ukuthi waba nemaphupho lamane noma lasihlanu kuphela yonke impilo yakhe. Kodwa ngaso sonke isikhathi uma aphuphe liphupho laliliciniso. Bekaneliphupho laliliciniso. Ngiyakhumbula ngalesinye isikhathi ngesikhathi ngiqala kushumayela eminyakeni leminingi leyendlula sasihlala khona enhla lapha emgwaqweni ngenhla kwalapha impela nje. Ngangishumayela khona lapha kuleli bandla. Futhi waphupha liphupho Kuthi ngangime lapha eceleni kwetitebhisi letinsathu. Kuthi ngangimile ngishumayela kuwo wonke umuntu kuthi bafanele bakhuphuke kuletitebhisi letinsathu ngaphambi kwekuthi bafike emgwaqweni longithela wayeka. Kuthi kulomgwaqo longithela wayeka kuneli line lelincane lelingathi liparele uqonza ngqo uyongena eminyango yasezulwini uya esangweni leliyiparele. Nalelo parele laliluleke laphumela etikwa letitebhisi leti. Uma lowo kungesiwa umlayeto wami ngamashini amuhla kulungisiswa kungcweliswa umpaphatiso womoya longcwele futhi ngangithi umuntu ufanele ede ngalethi tebhisi leti letinsathu kuze akhone kuhamba ngalowo mgwaqo longithela wayeka futhi ngasho ukuthi kwakunadzathe loweta lapho manje niyathi ukuthi hlobolunu lwetiqathulo lolwalugcokwa abantu eminyakeni lengamashumi lamathathu nesihlanu endlulile Wabunathatha lota lapho bekagcoke lipheya lelikhulukati njengoba batigcoka namuhla tiqathulo letinethi tsenze letinsinjana lecijile futhi weda lapho futhi ngathi awume kancane thathe ungeke uhambe kulowo mgwaqo longithela wayeka ngaloko futhi ngathi wena ungeke ukwende lokho wase uthi ah wathi waqalata ngakubo bonke besifazane wathi ningamkholwa uluhlanya niyabona na ningamkholwa Ngitoni khombisa ukuthi ngingalungisiswa ngingcweliswe futhi ngigcwaliswe ngamoya longcwele futhi ngibe solo ngikhona kuhamba lapho futhi wa ngavele ngamiyekela wahamba angibange ngisenda lutho ngako angibange ngisakhona kummisa futhi wagcumela emgwaqweni longithela wayeka futhi wabuya emuva kulodzathe wathi uyabona ngikutshelile Waqala kugijima wenyuka futhi wa niyathi njengoba libhayibheli lasho kuIsaya sahluko sesihlanu futhi ayoba netinzamo leteluliwe afanele akwende ahamba aphonseka niyabona ahamba anjikita afanele akwende ayathi shwila ahamba anjikita akhencetisa ngetitsenze tawo niyabona emathotsakati aseSiyoni ngelusuku lokugcina wase uqala kwenyuka ngalowo mgwaqo longithela wayeka agijima ngalelikhulu litubane Futhi emva kwesikhashana umgwaqo waya ngekuncipha ngekuncipha waqala kutsayitela ahamba anjikita kanjalo futhi waze wayoshona namake wathi kukhala lokwesabekako kunako konke lengake ngakuva empilweni yami kwakungiloyo wesifazane awela kulawo malangabi nentuthu ashona phansi phansi kanjalo wathi mine ngaguquka ngathi niyabona na wakuthobela konke nje ngaphandle kwelivi linye niyabona yonke indvo ngaphandle kwelivi linye impela besifazane bePentecostal bangasinziswa bangcweliswe futhi bagcwaliswe ngamoya longcwele bese ke bayehluleka impela umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphumako niyabona na futhi wehluleka kulo Futhi njengoba ngasho niyabona beka yohamba angene kahle kodwa niyabona wehluleka kulalela ngimtshela ukuthi yini leyayikhona ngembili futhi ubhale livangeli ngebafundzi bapostoli nemfundziso yabapostoli nebaprofeti nalokunjalo futhi ngeke balalele manje icaphelani lamandla laphilisako zowe leletha livi umcondo lo wakuKristu wase ukinike ngaleso sikhathi ngetama kunibonisa ukuthi nine ngesikhathi nivuka ngesikhathi uNkulunkulu avusa Jesu kulabafile wanivusa nani Ganzi futhi waniphilisela ekuphileni kanye naye manje seniphiliselwe ekuphileni naloku nje ngaleso sikhathi nani seyingcenye kuphela emcabangweni yakhe kodwa uNkulunkulu bekakubonile konke kuye ekuqedzeni niyabona ngesikhathi uNkulunkulu abuka phansi emtimbeni umoya wamshiya ensimini yaseGetsemane bekafanele afe umuntu kumbulani bangani bekangadzingeki ukuthi ende lokho loyo kwaunguNkulunkulu uNkulunkulu wagcoba leyo nyama lokwakuyinyama yemuntu futhi akazange kuwe bekenyukele lapho njengaNkulunkulu bengeke afe lolo hlobo lokufa ungeke ubulale uNkulunkulu kodwa akadzingekanga ukuthi akwende kodwa khumbulani waya lapho anani nikuye niyabona uNkulunkulu bengakaze ehlukanise umlobokati kumiyene ngaleso sikhathi Ngakho ngesikhathi uNkulunkulu abuka phansi emthimbeni waKristu wabona bobabili wesilisa newesifazane konke kwahlengwa kulo mthimba munye niyabona na bamunye bayafana livi lelifanako lelivi lelifanako lelakhuluma ngemiyeni likhuluma ngemlobokade yebo ke angeta kanjani umlobokade uthi ehluleke kubonakalisa konke lokwethenjiswa nguye nemiyeni efika futhi angabi ngumlobokade na Kodwa ngesikhathi enda yonke into ngisho nekukufakazisa ngekuthi ivusa yena lucobo kulabafile kamuva manje ke akukafanele yini umlobokati ukuthi ende into lefanako abe ngiko impela livi lelathi uyoba ngiko etinsukwini tekugcina na akafanele yini abiyele kumalakhi wesine na akafanele yini kubonakaliswa njengoba kwakunjalo etinsukwini taseSodoma na Aliyafanele yini live libe njengoba linjalo impela na letindlo leti athi siyo yini inkomba lephelele yelive laNkulunkulu lelibonakaliswe kithi na yebo ke bangani ngiyathi nginibambelela sikhathi lesithe kusasele imizuzu lelishumi nesihlanu nje kushaye lidina kodwa mhlawumbe ngitawo bese ngicetsile ngaleso sikhathi kodwa caphelani bukani lapha indlo lephelele kanje pho angathi ukuthi ngidophinze nginibone nini futhi niyabona na Bugani caphelani lokho kodwa uNkulunkulu wabona ngaphambili umlobokati akumiyeni haleluya niyabona kusinzisa umkakhe njenga Adam bekafanele ahambe naye Adam bekakwathi lebekakwenda Eva bekangathi ukuthi bekangakwathi lokho bekakwenda kodwa Adam waphuma nemkakhe niyabona na la Jesu wathatha indzawo yemkakhe futhi wabasono ngenxa yakhe Kumbulani wabangini wamela siJesu senu kuze nime endzaweni yakhe. Wema endzaweni yenu kuze nime endzaweni yakhe. Luthando lolunjepho inhlanganyelo lenjepho singakuphika kanjani na? Singakwenda kanjani lokunye ngaphandle kokuthi simthande emngani na? Ngingahlala kuko emahora kodwa ake sithi kuqhubeka kancane. Njengelwati lwemaPentecostal namuhla nekufika kwamoya longcwele kulolu dinsuku tekugcina njengoba kwethenjisiwe kunjengencwadi lebufakazi encwadini yelilungelo lebuniyo niyabona na manje ningathola itayitela impela niyabona na ningathola itayitela yenzawo kodwa lokho kusengakasho ukuthi seyakho cha mnumzane lomuya umuntu embili le emuva bekangefika athi yakhe Kodwa uma uthola incwadi lebufakazi lekhombisa ukuthi yonke into lesolo injalo imelene nako iyasuswa ibuyela emuva ngqo esisekelweni ngabe kunjalo na futhi uma indoda ithite ikholwa livi bese kuthi ke uma umoya longcwele ufika uyincwadi lebufakazi etayitelini naloko kukuniketa imvume uma unaleyo ncwadi lebufakazi konke nalokuncane kwaloko kwakho futhi konke lokukuyo kwakho amen futhi loko kusinika incwadi lebufakazi uma umoya longcwele ufika ethi kwale ncwadi yelilungelo lebuniyo uNkulunkulu layibona emuva le ngaphambili ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba uthi wafaka ligama layo encwadini yekuphila kodwa watalwa ngendvodza nemfati futhi ungaphansi kwesono uthi unelicala lesono kodwa ngesikhathi ngikholwa kuwo ngemukela incwadi yesibopho lehambisana nemthetho kodwa ngesikhathi kufika moya longcwele kwawuyincwadi lebufakazi kuthi yonke into le yayimelene nami noma ngabe kwendiwe ngumake wami kwendiwe ngubabe wami kwendiwe ngugogo wami njengalo lomncane umntwana lonesithuthwane lengumkhulekele emizuzwini lembalwa lendlulile leseta ngamkhulu nagogo lesithuthwane sehlela phansi nasethiwa lomntwana ngishito njalo kodwa lapho sekufike incwadi lebufakazi kushayile kwayekela yonke into sengingumnikati wencwadi lebufakazi ke amen futhi njengalokuqiniseka embamba ngemoya lowavusa Kristu kulabafile nginencwadi yesibopho lehambisana nemthetho leyincwadi lebufakazi kuthi ngiyingxenye yalowo mtimba nencwadi lebufakazi yamoya longcwele wenda lowo mtimba welivi uphile kahle ngalokufana nje ncamashi njengoba wenda kuye njengoba ethembisa elusukini lokugcina incwadi lebufakazi tonke tono tami tiyacinywa tonke tono tenu tiyacinywa ngengathi yaJesu Kristu namoya longcwele uta njengencwadi lebufakazi encwadini yelilungelo lebuniyo uNkulunkulu langipha yona ngemusa ngekwathi ngaphambili oh he nethuswa yini na akumangalisi athi ningesabi nginguye lobe kafile sengingulophila futhi futhi sengilophila kuze kube phakathi futhi nginetikhiya tekufa netesihogo ningakhathateki ngalutho ngisho nekufa akunakunilimata qaphelani kuhle asihambe masinyane impela manje itayitela leyincwadi lebufakazi sikweleti sesibhadelwe yonke into lemelene nako yesuliwe ludumo ngingahle ngitiphathise kwesilima kodwa ngidiva ngikahle qaphelani niyabona na oh incwadi yesibopho lehambisana nemthetho leyincwadi lebufakazi niyaqonza yini ukuthi loku chaza kuthini na uyaqonza ukuthi loko kuchaza ukuthini mnakethu akukho lokungakwemuka yona amen ngingumnikati amen lenjepho ngwathi yini yesibopho lehambisana nemthetho na manje sengithole imali ekubeni indlalifa kwami yekufa kwakhe kungcwatshwa nekuvuka uba ngimi kuze ngibe nguye manje wabasoni kuze ngibe indvodzana amen bese ngibamba incwadi yesibopho lehambisana nemthetho leyincwadi lebufakazi ngoba lethi bonakaliso lethi itoba landzela labakholwako niyabona incwadi yesibopho lehambisana nemthetho leyincwadi lebufakazi manje masinyane ngaphambi sisena leminye imizuzu cishe lelishumi asikapheleni manje masinyane kuphiliswa kwemoya ngitoni khombisa letinye tibonakaliso kuze nicondze bukani manje bukisisani kuthi lamandla laphilisako bekusifundo sami emba ukuba indvodzana seyivukile bukani kuthi wendani kubo ePentecost kuthi yendani kubo kuthi lawo mandla laphilisako endani kubo abaphilisa manje ake sicaphele kuthi endani kuStefane Stefane bekagcwele emandla laphilisako kwakungenjalo lokho na niyabona bekagcwele emandla laphilisako awamendanga ukuthi esabe wathi nini bonzamo tilukhuni labangakasoki enhlitiyweni nasetindlebeni nimelana njalo namoya longcwele njengabo babebenu ninjalo nani ngumuphi munye webaprofeti lowakhombisa kuta kwalolungile bobabebenu labangamgcobanga ngematshe na oh he enda lokuthi ite kuye impela bekagcwele emandla laphilisako futhi bathi sitomsusa lo mfo futhi ngesikhathi afa bamgcoba ngematshe nenhlokwana yakhe lencane tatane ematshe ayishaya kanjalo wabuka etulu wase uthi ngibona emazulu avulekile emandla laphilisako bekasebenda ngibona emazulu avulekile naJesu eme ngesekudla saNkulunkulu nguloko emandla laphilisako lamendele kona Stefane qaphelani lomunye umfo bekanalamandla laphilisako ligama lakhe kwakungufilip bekagcwele kakhulu emandla laphilisako bekanemhlangano lomkhulukati endaweni yaseSamaria bodeveli bebakhishwa bantu bekabhabhatiswa egameni lajesu kristu bebanemhlangano sibili Nemoya wakhuluma naye. Oh, emandla ekuhambisa ehla futhi wathi yishiyela mvuselelo. Kodwa pho bathothini bafundisi na? Akwendi mehluko ukuthi bathini? Niyabona na? Bekagcwele emandla laphilisako. Bekana gasolina ne emandla ekuhambisa bekehlela ethi kwakhe. Wathi phuma uye elugwadule. Uthi wathola umthenwa lapho uthi wambhabhatisa egameni laJesu Kristu indoda yinye leyathatha umlayeto yehlela nawo eEthiopia kunjalo na uthi wamlalela uNkulunkulu ekulaleleni uNkulunkulu uma ningakaze nibhabhatiswe egameni laJesu Kristu kwendeni futhi nibuke emandla laphilisako anithathake niyabona na Nesikhathi Stefane sekende lendlovu enkulu noma hayi Stefane kodwa Philip sekende lendlovu enkulu kushiya leyo mvuselelo lenkulu futhi walalela imiyalo yaNkuluNkulu ngesikhathi agcwalisa ngekugcwalisa ngekuphaphatisa lomthenwa ekulaleleni uNkulunkulu bekagcwele kakhulu emandla laphilisako aze amhlwitha uyovusa umtimba wenu lofako uma lo moya lo wavusa Jesu kulabafile Aphilisa Philip waze wangabe asabona mhlawumbe emamayela lalikhulu nemashumi lasihlanu ngale kulenye indzawo ngale kulelinye live waphilisa umtimba wakhe lofako wakwenda kanjani na beyagcwele kakhulu emandla laphilisako Oh bandla laNkulunkulu lophilako ngeke semakhona lapha encenceni lencane lenashukela lesimunyako khona lapha namuhla sifanele sigcwale futhi sibe ngulaba khulekile ngemandla laphilisako kuze kube kuphilisa kwamoya longcwele sifanele sihlwithwe ngalelinye lilanga kulolo hlwitho lolungale ya yebo mnumzane Ngiyaxolisa ngaleso sisho bengicabanga ngamake lo wenta lawo masaka lamancane besivamisile kwentela umntwana labanye benu bomake labadzala niyakukhumbula umntana lo mdzadlana uyahlabalaza uthathe imhlavu deli coffee nashukela ukugocotele esakeni uthi umunye selona kuyithulisa nje akukho mandla kuloko utombulala niyabona na Leyo caffeine lenzala ekhathi lapho netimbo lokuthi ite kunanziswa ngashukela umenda aligwinyelehle kufaka icaffeine kuye sesithiniwe dindwa letinjengaloko buyelani emuva nitingozi nibuyele evini laNkuluNkulu banini bakhulu niqine akukho lokungalimata imizwa yenu konake nikhululekile kuko konke kuhlambalathwa ngumuntu Noma ngabe yini umuntu la ishoko ngawe lokho nje kuvele kulethe lolunye futhi luthando amen futhi nemandla laphilisako ahlithela le emazulwini lukhozi lolundizele ngetulu kwethi inkukhu lwaya ngale ya etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu oh kwakuku Philip lokho kwamphilisa kwamhlwitha asithathe lenye indvodza kwakunendvodza legama layo lingu Enoch Manje bekakade ahambe nalo lonke livi laNkuluNkulu cishe iminyaka lengemakhulu lasihlanu beyona bufakazi bekuthi angikaze nakanye ngehluleke evini lakhe wagcwala kakhulu emandla laphilisako ngesikhathi emandla ekuhambisa amshaya kuletoti insimbi letakhumshina akathi ngekanga ngisho nekuthi afi wavele nje wenyukela ekhaya waqala kuhamba nje beka kakhulu njengaPhilip wagcwala kakhulu emandla laphilisako esikhundleni sekuwelela eGaza futhi aye kulenye indzawo lapho bamthola enhla etingwini tangasenhla lapho esikhundleni saleyo ndlela wavele wahamba nje oh wathi sengilikhehla empeleni ngisanza kuthola lamanengi kakhulu emandla laphilisako ngitovele ngihambe nje ngiphume impela emhlabeni ngulawo mandla lafanako laphilisako lesinawo njengamanje Niyabona ayophilisa umtimba wenu lofako lo akunjalo na ngemandla laphilisako Enoch analowo ufakazi lophelele kuthi yonke into uNkulunkulu la ngitshela kuthi ngikwende ngakwenda yonke into lengiyibonile lathi angikwende ngikwentile futhi ugcwala kakhulu emandla ekuhambisa noma tinsimbi letakhumshina kwaze kwathi uma emandla laphilisako amshaya tinsimbi letakhumshina avele nje amphakamisa ngqo wahamba waphuma emhlabeni wayongena ezulwini manje caphelani ethi kwaEliya emva bukani Eliya loyo mprofeti lomkhulu indvodza ngelusuku lwayo ngiyaxolisa mina kethu thathe ngalolo suku bekakade abaxhumisile labo besifazane labaphende buso labo Jezebel nabo Ahab futhi wema kwaze futhi akukho umuntu kwangathi lo wema naye uthi wakhuta, uthi washwabudzela, uthi wema ngaphandle lapho, naNkulunkulu ubeka kathi amnakekele futhi wamsita etindzaweni tonke. Niyathi lo mfolo omtsala wakhathala ngalelinye lilanga wathi sengigugile ngakho nje angisakhoni ukuchubeka. Bekachubeka ngiyacabanga aneminyaka lengemashumi la imfica budzala sekaguga embamba uthi ahamba hamba ngalapho uthi bekagcwele kakhulu emandla laphilisako. Niyathi kuthini wabuka ngesheya kweJordani. Oh Nkulunkulu kwangathi ngiyabona ngale kulenye indzawo aniboni nini na? Agcwele kakhulu emandla laphilisako waze wayibona incola ihakwe khona laphaya emahashi lathite emlilo nencola yemlilo kuhakwe esihlahleni khona laphaya. Wavele nje wahamba wawela umfula wase uya ekhaya ngaphandle ngisho kwekufa. Emandla laphilisako amthumela abangela incola ukuthi yehle ivela ezulwini yamenyusa. Athatha ngisho libhantshi lakhe aliphonsa emuva bendela Eliya kunjalo. Manje waseke lo mfo athatha leyo ngubo umfanekiso welibandla futhi niyabona wathatha leyo ngubo. Manje wenda le mimangaliso kabili lokungumfanekiso kaKristu nelibandla niyabona na? Eliya wende lemine yena wende lesiphohlongo niyabona. Manje beka nemandla laphindwe kabili ngoba wawacela hindwe letinkulu kunalena lengiyendako mine nitawudenda niyabona na? Kodwa bekagcwele kakhulu emandla laphilisako nako konke wate wenta tonke leti waphinza kabili loko lokwentiwe ngu-Elisha ngetulu kwaloko lakwenda. Kuthi caphelani waphila impilo leyachubeka njalo waze wabacishe neminyaka lengemashumi lasiphohlongo noma emashumi layimfica budzala. Waguga futhi wafa. Wafa futhi bamkhiphela ngaphandle bamgcwaba. Niyati yebo-ke lawo mandla laphilisako akazange amshiye. Leminengi eminyakeni leminengi emva kwaloko lapho inyama yase ibole yonke yasuka emathanjeni akhe bekalele ethuneni. Uthi bebathwele umuntu lofile ngalelinye ilanga uthi babona sitha uthi bavele baphosa lo muntu ekhathi etikwe mathamba Elisha. Kwakukhona emandla lamaningi kakhulu laphilisako kulawo mathambo umuntu waze wagcuma waphila futhi. Oh, ayophilisa umtimba wenu lofako. Ngaloku bekafile futhi sekabolile ethuneni. Kepha noko lawo mandla laphilisako bekaphumule etikwa lowo mhlabathi.
Hallelujah.
Loyo lowavusa Kristu kulabafile uphilisa nemtimba wenu lofako futhi. Eliya emuva lapho, Elisha na Eliya. Kumbulani lo muntu lebekafile lo mprofeti agcwele lawo mandla laphilisako alele ethuneni futhi sekabole waphela. Kwakukhona emandla lamanengi kakhulu laphilisako baze bathi nabaphonsa umuntu lofile etikwakhe waphila. Beka sengathi beka tandla etikwa labagulako bengeke na? Amen. Nako lapho nikhona futhi kumbulani sinyama yenyama yakhe Jesu Kristu. Sinyama yenyama yakhe nemathambo emathambo akhe. Oh, ayikho indlela yokuphuma kuko. Sitovuka futhi nguloko kuphela. Nitovuka nguloko kuphela. Liphasika lisho lokukhulu kunelisiko nje. Ungumanje futhi ngoba imitimba yethu iphiliswa naye futhi sihlethe endzaweni tasezulwini. Nalo mtimba ungabolela elwandle, ungabolela emhlabathini, ungahle kungabikho zipunu lesigcwele semilotha, kodwa utovuka wesifazane. Ngoba umoya lo wavusa inkosi yami kulabafile, uphilise lo mtimba lofako, uphilise umtimba wenu lofako. Futhi sitindlala ifa takhe, tekuvuka kwakhe, umgomo wakhe wekuphila lokuphakathe, lengikhuluma ngawo kakhulu niyathi. Akumangalisi athi ningesabi. Bengathi ngoba njengoba Paula wathi kufa luphi lujonso lwakho na? Thuna kuphi kuncoba kwakho na? Ngigcwele emandla laphilisako akabongwe uNkulunkulu lo sinika kuncoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Yebo mnumzane emandla laphilisako. Oh he uphila kute kube phakathi naphakathi lo nguye itolo namhla naphakathi emaHebheru elishumi nakuthathu livesi lesiphohlongo. Caphelani Mesiya logcotshiwe unjalo ke nemlobo wathi wakhe bo Mesiya nyana niyabona logcotshiwe. Caphelani kufa akuwamisi emandla uNkulunkulu laphilisako. Kufa ngeke kuwamise uma ninawo aphakathi akukho lutho lolutho wamisa. ungeke wafake emahastela ungeke wende lutho kuwo uphile impilo yakho naloko futhi akwamisi aloku anjengoba bekanjalo nje qaphelani Moses ugcwele lawo mandla laphilisako bekanjalo na beka ngumprofeti livi leleda kuye beka ingcenye yelivi beka livi lalolo suku kunjalo na futhi emva kokuba sekafa iminyaka lengamakhulu lasiphohlongo enthabeni yekuguculwa simo nangu emile na Eliya kunjalo na emandla laphilisako kufa akuwasusi nakancane cha cha ngiyokuvusa futhi ingelosi iteta tamngcwaba phansi lapho esigodzini beka sabolile futhi aphelile emathambo akhe lase liphelile nayo yonke lenyimbo kodwa emandla laphilisako beka solo akhona amphilisa futhi amvusa futhi nango beka lapho emelapho caphelani nine nithi ngabe kunjalo mina kethu Branham emva kweminyaka lengemakhulu asiphohlongo na oh hey uma beningafunda uMateyu nginembhalo Mateyu wemashumi lamabili nesikhombisa livesi lemashumi lasihlanu nakunye ningabhala nikubhale phansi ngesikhathi bonke labo emuva lapho labakholwa ukuthi bekatofika libhayibheli lasho lapha emva kokuba sekefika bebalele emhlabathini emandla laphilisako bekasethi kwabo futhi bebayingcenye yakhe labo labangcwele bebayingcenye yakhe ngoba bebakholiwe nguye kungashiwo ukuthi bese banako lokho kuphila ngemhlatshelo wemvu inhlawulo lebeyingeke ibuyisele umoya wemvu kumuntu kunjani-ke manje ngemoya wemuntu unkulunkulu luchobo lwakhe kuwe niyabona maningi kakhulu kangakanani-ke emandla laphilisako lesinawo kodwa ngenhlawulo yesono kwakunikelwa ngeliwundlu ngemfanekiso loko lesinako akusiwo umfanekiso kukwela ucobo sesaba ini pho nalabo bafole bebanemfanekiso kuphela ukhomba ekuvukeni kwakhe kulabafile futhi wehlela ethuneni nako njengajobe emuva lapho ngaphansi kwekukhandleka kwakhe lokukhulu yonke into yasuswa kuye develi wathi angimthole ngidomenda akwethuke ebusweni bakho wase-ke uyaqashula wathi ungakuthathi kuphila kwakhe futhi wakwenda yena konke ngaphandle kwekuthatha kuphila kwakhe futhi ngisho nemkakhe wamjikela wathi umphefumulo wakhe wase uguquke waba yincaba kuye ngalamanye amagama bekangasafuni ukuhlanganisa lutho naye lowesifazane wabonakala angasamthanzi nhlobo wavele wamfucela laphaya jobe sewulusizi awumthuki ngani nje unkulunkulu bese uyafana wathi ukhuluma njengemfati losiwula oh he niyabona wabambelela ngaloku ngiko kuloko lebekanako manje bekangumprofethi wathi angisiso soni nginikele ngemhlatshelo lomisiwe amen bekathi ukuthi bekeme kuphi bekasevini akunanzaba kuthi labalabanye bathini bekakhona lapho evini kwase kuthi-ke lelo hora lelesabekako wathi ukhuluma njengemfati losiwula wathi inkosi iphile inkosi ithethe ngani alibusiswe ligama lenkosi wathi ngifika kule live ngingenalutho ngifika lapha ngingcunu ngiyophuma ngendlela lefanako alibusiswe ligama lenkosi ahleti lapho abihlike emathumba bantwana bakhe bafile bekashaywe buphuya nebangani bakhe bonke bamjikela emalunga akhe elibandla konke lokunye atenwaya nge futhi kuhlupheka lokulusizi kanje pho akekho nalo yedwa kini loke wendlula kuloko namanje bekasolo abambelele kulelo livi bekalukhozi oh he ungeke usole umbonye emehlo akhe ngaso sonke isikhathi cha cha kwaba kanye nje eme kulelo livi kwendekani na tibhakabhaka tahlubeka imidumo yaqala kuduma umbane uqala kumanyata najobe wabuka etulu futhi wabona umbono wathi ngiyathi umhlengi wami yaphila ethi nsukwini tekugcina uyokuma ethi kwalo mhlaba nalapho tibungude sikhumba sami sesibhubhise lo mtimba emathambo nako konke lawo mandla laphilisako ayoba khona ngiyombona nkulunkulu ucobo lwami lengiyombona lucobo lwami emehlo ami ayombona kungabi njengalomunye ngabe kunjalo na naloku nje ematomi ami adliwa aphela ngekhathi kwami naloku nje timphethu letisemtimbeni wami manje titowubhubhisa niyati timphethu tesikhumba atiti kini leso simungu sesivele sikini timphethu tesikhumba sakho lucobo ningenakucaphela loko na abakufake ebhokisini lemgcwabo bese balivala kungangeni moya tilokatane titokudla tikuchethe ngalokufanako nje ngoba tikuwe usiswenya setilokatana nje kwekucala nje ngekhathi naloku nje timpethu tesikhumba impethu tesikhumba sami singibhubhisa inyama yami noko enyameni yami ngiyombona nkulunkulu futhi ngaloko kusa kwekuvuka luthumo haleluya Mateu lombhali lomkhulu wemashumi lamabili nesikhombisa livesi lemashumi lasihlanu nakunye wathi emva kokuba sekavukile kulabafile kuthi labangcwele belithestamenti lelidzala abanengi balabo lebebalele eluthulini lomhlaba baphuma bavuka ethuneni base bangena edolobheni babonakala kulabanengi lawo mandla laphilisako asolo akulawo mathambo aEliya lapho kwakungasekho mathambo asolo akuJobe noma nje kwakungasekho thuli lolungagcwala sipunu lapho lolwalusasele emtimbeni wakhe kodwa emandla laphilisako bekasolo akhona uma lo moya lowavusa Jesu kulabafile uhlala kini uyonivusa emtimbeni wenu lofako caphelani masinyane manje wena uthi oh ngifisa kwangathi ngabe ngaphila emuva uphila esikhathini lesingcono manje uma nonke ngiyanibona nibhala phansi imibhalo kulungile bhalani phansi baseThesalonika bekucala sahluko sesine livesi lelishumi nesithupha caphelani kuthi kuhle kanjani niyabona labangcwele labo labalele kuKristu uNkulunkulu uyobaletha kanye naye niyabona labangcwele ethuneni baphumulile njengoba bekanjalo Eliya labanye njengoba bekanjalo Elisha niyabona labanye babo baphilisiwe labanye bayothathwa labanye bayoba sethuneni bayohamba naye licilongo laNkulunkulu liyokhala nalabafile kuKristu bayovuka kuqala nathi thine lesisekhona sisasele siyohlwithwa kanye nabo sihlangabete inkosi emoyeni emandla laphilisako kulabaphilako emandla laphilisako kulabafile niyabona na lawo mandla laphilisako lafanako aNkulunkulu ethulwa kubo bobabili labaprofeti laba mbukani emagama abo acishe afane impela Elisha Eliya niyambona umlobokati nemiyeni na lomunye wabo ngumnumzane Jesu lolomunye ngunkosikati Jesu niyabona kucishe kufane impela nje emkhathini walo wesilisa nalo wesifazane niyabona na Eliya futhi bukani ukuthi kumelelwe kanjani lapha manje Elisha wathathwa wayiswa ethulu eluhlwithweni umeleli bandla kulungile Eliya na Elisha waphumula kwaze kwaba sekuvukene niyabona na kufana nenyoni nje idzinga timbiko letimbili kuthi itisimise kahle niyabona na libandla lamelwa khona lapho kulabo baprofeti lababili ngoba thine lesisaphila futhi sisasele kude kube sekufikeni kwenkosi asiyuba vimbela labo labalele ngoba licilongo laNkuluNkulu liyokhala dotimbili timpiko tiyohlangana futhi siyosuka sindize haleluya sisuke sindize ngoba ini na kulabaphilako noma labafile lawo mandla laphilisako asaphila Aphelani kumbulani kumbulani manje siphilisiwe ukuthi sibone ukuthi letinto letithi yini Aphelani emandla laphilisako alolusuku kumbulani siyaphiliswa esikhatsini lesingesithe lesendlulile ngelusido futhi ngicabanga ukuthi inkosi yethu yasho futhi wenda njalo na Paul lokho babe la ngikhombise kona angigodlanga lutho ngiyanitshela Uthi kulethi insuku lethi tekugcina lapho sibone emandla akhe laphilisako asethi kwethu usinika ngisho emandla laphilisako ubona labagulako baphiliswa siwabonile emandla laphilisako asebenda emkhathini wethu njengoba bekanjalo ngaleso sikhathi ethi kwabo ngetinsuku taseqaleni niyabona siwabone abuyiswa ngembono futhi avusa labafile siwabone enda labagulako baphile ngalele linye lilanga bengitshela lomunye Donavon Witt lomncane lapha ngiyacabanga nonke niyamati ngangisenhla ngidingela naye umfolo omncane tatane ungumfolo omuhle lomncane uyeta lapha ebandleni uto umngani wami lolungile nje uthi nje wathi bengingafuni kukuhlupa ngabuka futhi indlebe yakhe yaguquka yonke lingekhathi laba ngaphandle Uthi ngathi unjani Donavon na ngavele ngambamba ngesandla kanjalo nemdlavuza ngathi Donavon Wena njani endlebeni yakho na? Wathi angathi mina ke uThupha nami. Cishe kulethisithupha etinyangeni letisikhombisa futhi isolo nje i. Ngathi yini ungazange usho lokuthite ngayo na? Wathi bengingafuni ukukuhlupa mina ke uThupha nami. Ngathi uyathi ukuthi kuyini na? Wathi nginalo lihinyana. Ngavele ngabeka sandla sami eti kwakhe. Ngangasho lutho etinsukwini letimbili emva kwaloko kwakungasekho ngisho sibadi. Kuyini na? Emandla laphilisako niyabona ayophilisa umtimba wenu lofako indlebe yakhe beyitodleka ubuchopho bakhe babutophela niyabona bekatokufa kodwa lamandla laphilisako niyabona na futhi ngalelinye lilanga lapho ngikhandlekile cobo lwami nge ngathi uma u mfana ungcono uchubeke seuneminyaka lengemashumi lasihlanu ubuthala wena uma kukhona lo tokwendela inkosi ungcono usheshise futhi ukwende sewuyaguga niyabona na futhi lapho ngaloko kusa emandla laphilisako afika futhi wangivumela ngabuka ngale kwelikhethini futhi nganibona nonke lapha ya ngiyabona na wathi wonke loyo lowake wamthanza nawo wonke lo bekakuthanza banikwa wena niyabona na ngaba bona bonke lapha ya kanjalo kwakuyini na emandla laphilisako Johane umembuli wagcwaliswa agcwele emandla laphilisako lo wasukuma futhi wabona kuphela kusukela ekuqaleni Isaya bekagcwele emandla laphilisako futhi wasukuma wase ubona sikhathi seminyaka leyinkulungwane nako konke emandla laphilisako futhi nangabe lo moya lo wavusa Kristu kulabafile uhlala kini uyovusa umtimba wenu lo mothi umtimba lofako Kumbulani emandla laphilisako bukani ukuthi siboneni kulolu suku emandla laphilisako afike kithi kutwa uvula timpawu letisikhombisa kwakuyini leyo uhlakanipha kwemuntu yini cha ngemandla laphilisako aNkulunkulu niyabona lamandla laphilisako aNkulunkulu asho ngaphambili ukuthi lokhu kutokwendeka niyabona emandla laphilisako aNkulunkulu enda umhlaba ukuthi ufakaze ngawo liqiniso Ingelosi yenkosi ngani tshela yayikhomba lapha isensikeni yemlilo emandla laphilisako enda umhlaba ufakaze ukuthi iliqiniso futhi kuloko bebangathi ukuthi yayiyini futhi thine besathi bukani ngalapha nje futhi yinkosi yethu etulu lapho niyabona ingiyo lelevule letodimpawu inguletodimpawu ngoba lonke livi laNkuluNkulu linguKristu naKristu utimpawu letavulo Uyini ke kuvula kwetimpawu na tembula Kristu futhi tona leto tingelozi letisikhombisa lebetimele emabandla lasikhombisa onke sekaphelele futhi asikhonani isho nekuyibona bayibona bathatha sithombe hayi thine futhi nango eme lapho lijaji lelikhulu kunabo bonke akhombisa ukuthi ungu alpha na omega wekuqala newekugcina inkomba lenjepho Emandla laphilisako ende lokho kithi. Emandla laphilisako asenda sibone kufika kwakhe. Emandla laphilisako asihlwitsa ekufeni siye ekuphileni. Emandla laphilisako aniketa kuhlola lokufihlakele kwathi ukuthi yini lengakalungi kini nekuthi akwendiweni kuthi nenteni nekuthi yini lebe kufanele ningayendi nekuthi benifanele nenteni nekuthi nitoba yini. Emandla laphilisako donke letinto leti. Inkosi yethu Jesu igcwele kakhulu emandla laphilisako yayingiko konke kwawo zawonye yayigcwele kakhulu emandla laphilisako yasho lokhu bidlitani lo mtimba futhi ngitowuvusa etinsukwini letintsathu ukhuluma ngekwethembela emandleni laphilako bidlita lo mtimba futhi ngito leli thembeli futhi ngito livusa ngetinsukwini letintsathu ngani wakusholani lokho na Bekati kuthi kwakubhaliwe ngaye niyabona kuthi kwakubhaliwe ngaye ngelivi laNkuluNkulu lelingenakwehluleka livi lathi angiyovuma kuthi lo mgwele wami abone kubola kanjalo futhi ngingeke ngishiye umphefumulo wakhe esogwene futhi bekati kuthi emandla laphilisako bekati omvusa kuthi kwakungeke kubole ngisho nasinye sakhe semtimba wathi bidlitani leli thembeli mina ngizolibuyisa futhi etinsukwini letintsathu Ngani na lalisi profeto livi laNkuluNkulu nesi profeto uma livi laNkuluNkulu leliqiniso ngeke lehluleke nalesi profeto lesifanako nelivi laNkuluNkulu lelathi beka tomvusa lithi sasivele sivukile kanye naye akumangalisi athi ningesabi Uthi kubhaliwe ukuthi umoya lokhona manje wawukuye manje ukithi futhi uphilisa nemtimba wethu lofako. Ungesabi mngane. INDVODZANA seyivukile, indvodzana seyivukile. Cha, manje bukani ekuguculweni isimo. Sine besikhona sonke sasimelelwe lapho. Kwakukhona labangcwele labaphilako lebe bahlwitsiwe. Kwakuna Elia eme lapho. Uthi nako kume Moses labangcwele labafile bame futhi bobabili bebanemandla laphilisako. Noma ngabe lomunye wafa nalomunye akafanga bonke balapho. Caphelani, oh buka kuthi manje sibonani kulethe insuku lethi te kugcina. Indo lefanako la yethembisa Johane welishumi nakune livesi lelishumi nakubili. Manje bukani, impela bantu bathi udisho ukuthi unemandla na? Cha cha cha. Sinjengabo nje enzabene kuguculwa simo, niyabona? Impela asitisho ukuthi sinemandla. Kodwa thine njengoba bebanjalo enzabene kuguculwa simo, bebangasho ukuthi Moses athi, niyabona ukuthi bani? Niyabona ukuthi ngingubani? Bafundzi bathi, niyabona ukuthi ngingubani? Niyabona ukuthi ngingubani? Niyathi ukuthi kwendekani na? Caphelani, babona Jesu akhathimuliswa, noloko kuphela lebebafuna ukubona kumelelo, Jesu akhathimuliswa. Futhi kunjalo nanamuhla, asitami kuba ngumuntu lothithe lomkhulu, asinandzaba ukuthi bantu bathini ngathi. Ligama lethu alisilo lutho, ligama lakhe. Kuphila kwethu akusilo lutho, kuphila kwakhe. Ngemandla akhe, hayi emandla ethu. Futhi yinto yinye kuphela lesithandza kuyenda, umbona akhathimuliswa. Uthi kungaba kanjani na uma akhathimuliswa kithi ngekuvuka kwakhe kulabafile lokukithi? Siyambona amelelwe futhi njengoba bekanjalo namuhla. Nikutholile lokho na? Niyabona, sifiso sethu asisiswa sekuthi sikhathimuliswe. Sifiso sethu asisilo ligama lelithite lelikhulu. Sifiso sethu asisiso sekufukula libandla lelithide noma kwentiwe lokunengi kusondo sikolwa noma setame kungenisa sibophe tandla netinyawo sifuqele ekhathi siniketane iparty yepicnic noma silethe tingcwedi emakinobho noma lenyindlo lefana naloko, leso akusiso sifiso sethu. Sifiso sethu sekumbona akhathimuliswa. Akhathimuliswa ini na? Hayi ngekuthi kukhumeda, kodwa kithi impilo tethu kufakazisa ukuthi uyaphila futhi uphila kithi. Uma kungakhwesha mina endleleni kanjalo lapho William Branham angasacatshangwa ngisho, nani ningasacatshangwa ngisho, size sibone Jesu akhathimuliswa emkhathini wethu. Simbone nguleso sifiso sethu, ngulawo laphi kusinika emandla laphilisako. Futhi kusinika injabulo kwathi ukuthi sinaye kokubili inyama nelithambo lakhe, singumlobokati wakhe. Futhi sibona tindlela takhe tekwenda letifanako letiqinisekisiwe, tifakazisa ngekhathi kithi ukuthi sewuvukile manje kulabafile, niyabona na? Akumangalisi athi, ningesabi ngoba manje caphelani sihlengwe nguye, futhi manje sivuke naye. Lichaza lokho liphasika kubantu, sivuke naye. Caphelani, manje sinemoya wakhe kithi. Incwadi yesibopho lehambisana nemthetho lebufakazi ibhadelwe ngalokugcwele. Cha, awusho ukuthi yebo ke ngethemba ukuthi ngiyophumelela. Sewuvele uphumelele. Hayi ukuthi ngiyophumelela, sengivele ngiphumelele. Angizange ngiphumelele, wangiphumelelela mina, niyabona na? Akusimi nguye. Yebo ke mnakethu Branham, bathi anginandzaba ukuthi bathini, lapho waphumelela lapho akwendela mina, ngiloko kuphela lengikufunako lengikukhathalelako nje ngifuna kubona yena abonakaliswa. Ningakwenda kanjani? Nimbite ehle na? Cha, ukini, niyabona ukini? Yebo ke ngakho Nkosi, uma kungakhwesha mina lucobo endleleni ungabonakalisa mina lucobo. Ungakwenda kanjani na? Ngoba wakumisela kanjalo. Konke lokho babe langiphekona kutokuda. Caphelani, ludumo. Ngabo bonke lobo bufakazi lobonakalako lobucokelelwe bunathi manje ekuseni. Oh, ngicabanga ngalelo culo. Ngalokho kusa kwekuvuka kulabafile. Lapho tinsambo tekufa toyodzabulwa. Siyovuka. Haleluya, siyovuka. Niyakukhola lokho na? Siyovuka. Kuye siba ingcenye yakhe. Liphasika limfihlo leyembuliwe yaNkulunkulu njengoba yayinjalo ngaleso sikhathi yekuphila emva kwekufa. Manje sesiyaphila sine lebe sifile esonweni nasethiphambe kweni. Luphawu lweliciniso lweliphasika lwephule kufa lokungidungeletile futhi ngiyaphila. Luphawu lweliphasika ekuqaleni lwaphula luphawu lweluphawu lweRoma. Luphawu lweliphasika kuthi bekavalwe ngci ngeluphawu futhi umuntu ngesikhathi bafa besahambile kodwa wephula luphawu futhi wembula imfihlo. Futhi manje uNkulunkulu ngemoya loyingcwele wakhe ulwephulile luphawu loludungelethe impilo tethu naKristu wembulile njengoba aphila kithi ngoba manje siphiliswa kanye naye. Oh, likhasi emva kwelikhasi. Siyovuka, haleluya. Siyovuka, amen. Ngaloko kusa kwekuvuka kulabafile, lapho tinsimbi tekufa tephulwa khona. Siyovuka, haleluya, siyovuka. Oh, anijabule na. Ngijabule kakhulu. Emuva le endasi ngaleya. Esihayende sitsadlana semalahle ngalokunye kusa timphawu tephulwa futhi ngavuka kanye naye ngisidalwa lesisha emandla akhe laphilisako. Indvotsana seyivukile esikhathini lesingesitse lesendlula ngaxoxelwa inzatshana ngemdwebi. Umfo uyaphuma wase uqasha umdwebi lomdzala futhi amthathe aphume badwebe eWest Coast. Baphuma ngaloko kusa uma noma ngibani wenu ake wadweba lapho inhlandi iSalmon ngani niyathi kuthi kwentekani kuba netinkungu letimbi impela ngaphandle lapho. Ngibona umnakethu lomncane eDibiscal endasi lapho sithunywa senkolo kuMandiya ngaphandle lapho futhi sadweba cobo lwethu ngaphandle kulawo magu lamanyendi. Ngaba lo mdwebi bekathite kushoda kancane ngespiliyoni niyati kwahamba wayodweba futhi bantanda nemanti baphuma balinze ukuthi kuphume ilanga niyati futhi ba futhi ababange basawuva umshini lokhaliswa ngesikhathi senkungu. Nalo mdwebi wethuka kakhulu wathi awusho sintanda nemanti siya elwandle yeyi wethuka kakhulu wathi hlala phansi ndotsana hlala phansi. Umdwebi lomdzala athithulele niyathi bekathi kuthi bekakhuluma ngani wathi linza nje kuze kuphumele ilanga sidobe sesiyabona ke kuthi sikuphi. Wena uthi ngifanele ngibe yimethodist na baptist na pentecostal na? Linzani nje indotsana iyavuka sidobona kuthi sikuphi. Ilivi linzani nize nibone livi libonakaliswa likhanya ethi kwembewu sithungo lesijikitiswako sitobonake kuthi sikuphi. Ngiyamthanda na. Ngiyaxolisa senginibambelele kwaze kwaba sikhathi lesidze kangaka. Bangakhi kini kulotohlalela yakusihlwa na? Oh buyani ke nje futhi kusihlwa niyabona cishe ngesimbi yesikhombisa ngqo. Beninayo lo mnye umuntu na? Asikhothami setinhloko tethu.
Is there one?
Ngabe ukhona munye lapha noma labanengi longenawo lamandla laphilisako kuwe na? Indvotsana ikhanyise yonke indzawo futhi nihleli kuleli thabanekele niwalalele emathephu kepha noko umoya awukaze uniphilise nize nikhone kulandzela livi laNkulunkulu. Kuthi nine besifazane nawe wena wesilisa meningathobela lonke livi lalibhalile. Oh lowo kuyindvo leyingodi kube ke benimbewu lefile kungekho kuphila kini na? Kodwa kukhona lokukini lokunitshelako ngifuna kuvuka manje ekuseni. Ngifuna kuvuka esimeni lenkuso. Angifuni nje kuba imbewu lefile ngishiywe emhlabathini nasetiphundini letilahlelwe ngaphandle ngemandi. Ngifuna kuvuka. Ungasiphakamisa sanda sakho uthi ngikhulekele mnakethu na. Nkulunkulu anibusise. Nkulunkulu anibusise. Ake nibuke leli tandla. Ayikho inhlobo indlela yekubitela e-altar. Lele sikubita ngekubitela e-altar. Bantu bayakhuphuka bete e-altar. Angikho kangako ngako empeleni. Loko kwengedwa ebandleni nje ngetinsuku temvuselelo yemamethodist. Niyabona na? LeBhayibheli lathi bonke labakholwa niyabona babhaphathiswa. Kuneliciphi lapha ligcwele emandi lilindzele noma ngumuphi lotivelako lotimisele ukuthi bafe bona lucobo. manje ungahle ucwiliswe emahlandla lamaningi egameni lenkosi Jesu. Kodwa ize leyo mbewu ibe kuphila, niyabona, ingeke iyiphilise. Cha, cha, cha. Umpapatiso wemandi unjengelitolo lelehle livela ezulwini. Lingehlela embewini kodwa kude kuphila lapho, ingeke iphile. Kodwa uma lo mpapatiso mbamba wemandi wekuthi ufe kuwe lucobo, futhi sewutimisele kufa uphele kuyo yonke indvo loke wakufundziswa livume kholo nemahlelo lokuphambene nelivi, futhi utohamba njengendodzana noma indodzakati yaNkulunkulu, futhi ukusho sibili enhlitweni yakho, qaphela ukuthi lo mpapatiso wemandi utokwentani kuwe manje ekuseni. Phendukani ngulowo nalowo wenu apapatiswe egameni laJesu Kristu kuwo kuthethelelwa kwetiphosiso tenu, sono senu, khona niyokwemukeliswa sithungo, umnikelo lojikitiswako. Niyokwemukela emandla ekuhambisa kumoya longcwele, ngoba lesethembiso senu nesabo bonke kuto tonke titukulwane kuyoba njalo. Baba Nkulunkulu, ngikhulume kathe uthi ngathatha lesinengi sikhathi sebantu, kodwa Nkosi Nkulunkulu, akukho kuma kuko. Ubonakala kwangathi uvele nje uyekele usuke uhambe, uthi uphumule uphindze ubuye. Siphila eveni lelifako emkhathini webantu labafako, nemlayeto wekuphila, futhi nebufakazi lobubonakalako bekuvuka. Nkulunkulu othandekako, sitoba ngilabafako kanye kuphela, futhi kutoba njani uma siyekela lelithuba lisendlule na? Inhliziyo yethu iyavutha, imiphefumulo yethu iyathokoda labo labangenile. Nalabanengi lapha bayawuva lo mlayeto manje kusene. Yebo, emakhulu lamabili noma lamathathu baphakamise tandla tabo. Bafuna ukukholwa Nkosi. Oh, impela leyo mbewu ayikafi Nkosi. Bangasiphakamisa kanjani isandla sabo kanjalo na? Kukhona lokuthide. Oh Nkulunkulu, ngumine lo mdzala. Nguloyo mkaJobe eme lapho athi, oh kodwa Nkosi, akuthi loyo Jobe lelo kholwa lingene manje kuseni life nya uthi lingcwatshwe lapha kulo mbhaphathiso wemandi emathonsi ematolo lavela ezulwini livila Nkulunkulu lelithi liyohlanda sonke sono futhi lisithethelele. Nibhaphathiswa egameni laJesu Kristu, kwendiweleni na? Kuthethelelwa kwesono senu, tono tithethelelwa egameni laJesu Kristu. Kwangathi ke babe, kwangathi uma abagula, kwangathi bangaphuma baphila. Kwangathi uma bakhubetekile, kwangathi bangaphuma sebahamba ngaphansi kwemandla amoya loyingcwele. Nangabe bebadoni, kwangathi bangaphuma bahambe sebageziwe bahlandeka. Netingcenye ngekungena emandla ekuhambisa lavela ngetulu, umoya loyingcwele futhi ubahlwithe Nkosi. Uphilise umtimba wabo lofako, khona ke sitokuva tilimi letinsha telucobo, emandla aNkulunkulu, luthando lolungakhulumeki, umusa lofako nemusa lophilako, naKristu lovusiwe kulabafile, umtimba umlobokati amelele yena emhlabeni. Babe sebakho, baphakamise tandla tabo, ngilishumayele livi manje babe bemukele. Ngiyakhuleka egameni laJesu Kristu, ngiyakucela, amen. Ngiyamthanda na? Akamangelisi na? Nenelisekile kuthi niyingcenye yaloko kuvuka kulabafile kweliphasika, kuthi navuka kanye naye na? Phakamisa sandla sakho. Nawe ubaliwe. Banganyana bami labancane, njengoba Paul abekangasho, ngingedami kulingisela yena, kodwa luthando ngiyanithanda. Ngilwa nemigwaqo nako konke lokunye kuze ngifike lapha kuthi ngithole ukukhuluma nani. Ngikhuphuke ngiphuma elugwadulwe, ngincamule etincumbini temacwa nalokunjalo kude ngifike lapha. Sindiza ngetindiza, nishayela ningcamule live kuze sihlangane ndzawonye. Siyathandzana, siyingcenye yalomunye nalomunye. Ningalokothi nivumele Satan anitshele noma yini lenye. Nekuba ingcenye yalomunye nalomunye, siyingcenye yakhe. Uthi sidakhamiti leti bafo bemuso, sijabulela leti busiso leti sinzawonye tekuvuka. Futhi manje niyabona, manje senivele nivukile. Ngesikhathi uNkulunkulu amvusa, wavusa nani? Indodzana njengamanje isethi kwenu futhi manje nimila lingene ekuphileni lokuchazile njengoba bekanjalo kuthi nivuse kulabafile ngalokuphelele ngalolo suku lokugcina emakhono enu ninawo manje natelani na umphefumulo wenu uguqukile awukaguquki na umthimba wenu ungena ekulithobeleni awuzange na ekuthobeleni ini libandla na livi leli kuphila manje ke senivusiwe kulabafile liphasika na Jesu nami liphasika nani na Jesu futhi liphasika nani mine na Jesu songe si noma Jesu nine nami songe sivuswe kanye kanye futhi siyovuka ngelusuku lokugcina ngisho naloku nje imimoya yethu ishiya imitimba yethu ngisho naloku nje imitimba yethu ithomba kwangathi ingaya elithulini ingashiswa iphele ingaba ngaphansi ekugcineni kwelwandle iBhayibheli lathi ingelosi yathululela kwayo etikwelwandle nayo yonke into leyafa iyaphuma akukho lokungasifihla noma kusehlukanise naloyo uNkulunkulu lesimthanda kahle kakhulu lo sivuse kanye kanye uNkulunkulu anibusise sengihlalise lapha isikhathi lesithe uma labo bantu asekulolo cingo impela ba kungemashumi lasihlanu emasenti umzuzu babhadale impela manje ekuseni kodwa angikhonanga nje kuma ngalelo hora ngitsingeke nje ukuthi ngichubeke manje inkosi ithanda ngitobuya kusihlwa ukuthi okhuluma nani futhi futhi uma ngingakhoni konake nonke niyathi ngiyethemba asikho eku noma cha asisekho elucingweni na asisekho elucingweni nonke niyathi ukuthi ngiyapi anathi na Africa sekusikhathi lesidze ngabidwa sekuyiminyaka ngetama kubuyela manje umbono umoya wenkosi uyilungisile indlela bathi ngesikhathi labo bemdzabu labaphuyile bakuva kuthi angidanga ngesikhathi lesendlulile ngesikhathi ngilapho balala phansi emhlabathini imini nebusuku futhi balila futhi bakhala bathi Nkosi sendeni na inkulungwane tabo laba bantu abakholwa ngisho nekuthi banemphefumulo niyabona na futhi bakhala futhi balila futhi bakhala ningathumeli kwasagama ngaphambi kwesikhathi ngiyacela ningakwendi niyabona uma leyo mvumo yokungena even kungenteka yendlule lapho futhi ifinyelele emkhathini walabo bafundisi bayongimisa khona lapho ngifanele ngingene njengemtingeli ngiya enhla endlovukazini leyehla netincola tesitimela letigwele letilishumi nesikhombisa futhi yehla yetha emhlanganweni ngifanele ngenyuke ngiyodingela endzaweni yayo futhi ngiyangena ipassport yami nako konke kubita umtingeli hayi inkonzo yethe nkolo manje ke kutoba nemnakethu munye lengibonana naye athi yini ungasendeli umhlangano lomncane na inkundla tethe midlalo setivele tiyaqashiswa abakwati ngisho nekukwati niyabona na Oh luthumo khulekelani ukuthi intando yaNkulunkulu angeke ivinjwe ukuthi umphefumulo wami lo wawukhalela iAfrica seloku ngahamba kwangathi ngingakhona kubuyela futhi bese nginilethela umlayeto wemhlangano lomkhulu cishe ngeke ngisanibona kusukela namuhla ngize ngibuye siyahamba etinsukwini letimbalwa nje manje dilishumi enyangeni yenkwekhwedi nitongikhulekisa na Kumbulani anathi kuthi tingathatho tini nize nifike lapho bathakathi inhlangothi tonke na devil futhi ningacabanga ukuthi atathi kuthi tifanele tendeni niyabona na futhi ufanele wathi kuthi ukhuluma ngani na uma embikwado kodwa ngiyamathi lengikholwe nguye futhi ngitsemba ukuthi unemandla ekulonza lokho lengikubekile kuye kuze kube ngulolo suku manje kunemaduku labekwe lapha uNkulunkulu lothandzekako njengalomlayeto manje ekuseni wekuvuka kulabafile nami ngime lapha Nkosi futhi ngifakazisa ngelivi ukuthi lawo mandla laphilisako akumthana lokholwako ngakho ke ethi kwekukholwa ekukholweni ukuthi lawo mandla laphilisako ayiguculile impilo yami nalabo bantu uyakholwa Nkosi futhi aguqule impilo tabo futhi siyakhulekelana ngibeka tandla tami ethi kwalamaduku ukuthi Wangathi uNkulunkulu lo waphilisa Jesu Kristu uthi wamkhipha kulabafile nalowo moya lo wamvusa kulabafile uhlale emthimbeni wethu umoya lo wawungetulu kwemthimba waElisha loyo emva kokuthi ufe futhi kungasasele lutho emathambo kuphela Wawune mandla la pilisa kukuo. Gandla teba apostoli, tatine mandla la pilisa kukuso. Imikondo weba apostoli, kubona weba apostoli. Tilu imite makolwa. Gonge kwa kune mandla la pilisa kukuo. Manje, kwa ngati lao mandla la pilisa kukuo. Njengo bangibega lelivi eti kwao. Netanda tami, gumela umnigati. Nemusa walao mandla la pilisa kukuo. Kwa ngati angapilisa yonge yale mitimba le kulago. Futi bapiliswe futi nkulunkulu. Ngeligama la Jesu Kristu. Kwangathi kungeke kwaba kwalamaduku kuphela, kodwa kwalabo bantu ngaphandle lapho etethamelini wonke logulako. Labo bantwana labancane, bantu labadzala noma ngabe bayini, kwangathi lawo mandla laphilisako angabaphilisa khona manje egameni la Jesu. Amen. Manje bangakhi lona lamandla laphilisako na? Manje bekantandla tenu etikwa lomunye nalomunye. Uma lawo mandla laphilisako akini, manje yinye kuphela indvo yekukhwesha kuwo levimbako loko kungakholwa kwenu. Wesifazane watsinza sembatho sakhe wasinziswa. Lisotsha laseRoma lamkhafunela ebusweni futhi laya esihogweni. Niyabona na? Ngako kwakufanele kube kuya ngekuthi ukuphi. Niyawakholwa na? Niyawakholwa na? Manje ngifuna ukhothamise inhloko yakho futhi nikhulekelane nje nikhuleke kuvakale impela nithi nje Nkosi lo muntu lona niyabona nikhulekelane nje Nkulunkulu lothandzekako senda lokhu egameni la Jesu Kristu ligama kuphela lelinikwe kumuntu lesingasindziswa ngalo noma siphiliswe labantu labadakhamithi lethi bafo bembuso umnikati wemandla laphilisako waphilise kubo Nkosi manje nje futhi kwangathi umoya ungasuka elukhozini uye elukhozini usuke evini uye evini kuze kuthi kugcwala kwaJesu Kristu kubonakaliswe emitimbeni ngamunye ngekwenyama kamoya noma ngusiphi sidzingo labasidzingako njengoba sibe katandla tethu etikwa lomunye nalomunye egameni la Jesu Kristu.